Let's remain standing.
Sibe silokusimile uzizwana nje manje sisakhuleka azikhothabisa amakhanda ethu.
Our righteous heavenly Father,
Babo wethu wasezulwini olungileyo njengoba sisondela kuwe manje kulelo gama elanele konke lenkosi Jesu sifuna ukunika wena udumo ngalokho senzele khona lokho amehlo ethu akubonile nezindlebe zethu ezikuzwile kuloli izinsuku zokugcina zokuvala kwezenzeko zomlando walelizwe lapho isikhathi sifiphala singene phakadeni futhi sibona izibani zikhanya siyazi ukuthi akusesiso isikhathi eside manje kuze kube ukufika kwenkosi Jesu.
We would ask the Heavenly Father to
siza kucela kuwe baba wasezulwini ukuba usikhumbule kulobu busuku futhi uma kuba khona noma yibuphi ububi kithi bukhiphe inkosi kulobu busuku ukuthi singathulwa kuwe uma ufanele ufike kulobu busuku.
We pray for the sick and the needy. We pray for that church.
Sikhulekela abagulayo nabasweleyo, sikhulekela ibandla lakho, kokubili lapha nangaphesheya emhlabeni jikelele. Bantwana bakho ndawo zonke bazo zonke izizwe ukuthi singahlanze izingubo zethu ezinde kazini lewundlu.
And listening for that call, behold the bridegroom comes.
Futhi silalele lokho kubiza, beka nangu umyeni eza, phumani niye komhlangabeza. Ngathi singakwazi ngaleso sikhathi inkosi, ngumusa kaNkulunkulu, nangokufaneleka kuka Jesu esimethembayo, kulungisa izibani zethu futhi siqhubekele phambili khona ke ukuhlangabeza umyeni.
Take the word of the Lord tonight and circumcise our hearts. Take all unbelief out. Give us a great service.
Tete izwile inkosi kulobusuku futhi usoke izinhliziyo zethu khipha konke ukukakhola siphe inkonzo enkulu egameni lika Jesu siyakucela amen. Ningahlala phansi.
It's certainly nice to be back here in this sanctuary of the Lord tonight.
Kumnani kebelo kubuyela lapha lendawo engcwele inkosi kulobusuku wenkonzweni. Sibene sikathi esikhazimula kakhulu izolo kusihlwa enhla kwa 40 Groomer. Futhi ngiyakubula ngomnyoko odlule saba nesikhathi esikhazimulayo. Sibene sikathi simnani indawo zonke inkosi sibusisile nje ngokwedlulele ngokuvamile ngaphezu kwengake ngakucabanga ukuthi iyokwenza.
But he's just so full of mercy and
kodwa igcwele siye nobumnene kuhle nje ukwazi yona kunjalo na futhi ukucabanga ukwazi yona kungukuphila ukwazi yona ngukuphila. Manje kusasebusuku sizoba sezansi Central Avenue Assembly ngikholwa ukuthi kubizwa kanjalo futhi fula omunye umfowethu kahle futhi ngicabanga ukuthi ibandla likhulu ezansi lapho futhi sithemba mhlawumbe ukuthi singaba nomuqu omkhuleko uma kulungile nomfowethu fula. Ngakho si futhi ke ukuze kulandelayo sizoba se ngiyakholwa kubizwa nge-Apostolic Church lapha ePhoenix futhi angikhumbuli nje ukuthi kubani umelusi lowo mfowethu wayengubani ngabe ngakilapho ngiyakodlule na. Futhi ke ngeso lebusuku ebandleni likamfowethu Aklo oligugu enhla lapha iJesus Name Church futhi nginokulindela ukukhulu futhi umndeni wami ukungena lapho futhi sizwe okunye kwalokho kugcwele kuhle uPhili Paul ubefanele kwazi zonke izigqu ngenhliziyo. Sadalela lutholo ngiyaphezulu phezulu kwaze kwathi ngokuba qotho into yakukhaya phela kuyithepe uzoqala ehhovisi futhi ngasizonke isikhathi sosuku uma ngiya lapho akunandaba udlala lelo phezulu 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 into thize silidlale kakhulu futhi irekhodi litheke usandele kugugeni liphele nya. Niyazi ke theke kuba nomuzwa kulowo busuku ukuthi ngishe izwi kancane ngicabange he uma nje ngingabona omunye umuntu obengangikhulumela futhi kwenzeka ngabuka ngapha futhi ngibona uJackmo.
Just exactly right. I never I believe that would just be wonderful.
Uyikho ncamashi angikaze wonke kholo ukuthi lokho bekuyoba kuhle kakhulu futhi Jack manje lalokho. futhi ngiyakholwa ngibona umfowethu Roy Borders ehlezi ngalapha futhi yebo mnumzane umfowethu Noel Jones ehlezi ngalapha ohe zonke zikhona nje yonke indawo ngicabanga ukuthi bekuyoba isikhathi esihle mhlawumbe uma ngingaphumula kancinyana niyazi futhi ngibe namanye ala madoda alungile ukuba asukube lapha futhi angikhulumele lapho ngishelwe yizwi niyazi umfowethu Jack wathi inkosi ayikho kuleso sambulo.
Well, I was tired when I come and I've been a little tired.
Awu bekathele ngikathi ngifika futhi ngivuthi ngithe ukukhathala kancane zonke lezi zikhathi futhi ngibona abantu bemi lapho nokuthi bafanele bame kanjani futhi ngikujabule ukuthi ngimi nabo manje inkosi nibusise. Futhi siyalangazelela manje kulena emingi nihlanganezayo futhi ke ngevikelizayo kusezantsi Pentecostal Assemblies futhi kukhuphukele endla futhi siyasonga kolesithathu olulandelayo ebusuku ku-11th noGarfield angikwazi nje ukuwakhumbula wonke engqondweni.
At the I believe the first assembly of God in the city and then the convention starts at the
Ramada. The first assembly of God at the futhi futhi ke ingunguthela eqala eRamada futhi manje ukhole idili lebusinessmen ezansi eidolobha elikhulu lase Arizona Tucson. Futhi kusobala zonke siyazi ukuthi Phoenix nalezi zindawo zisemaphethelweni nje alelo dolobha futhi kunjalo leyo indawo eyinhloko lelo idolobha lakithi niyazi usibanibani phezulu egqumeni futhi ke lokhu nje uhlobo lwamaphethelo alo nganiki mnandi ukuba ninani nonke njengomakhelwane ngakho ngikholwa ukuthi kwakungumfowethu uRasmusini ngobunye busuku washo into ethile njengalokho emhlanganweni futhi hoye yacishe yadabula umhlangano nya ngikholwa ukuthi sasise Houston futhi kwakunguRamza kwakunguye wathi ngobusuku ingelosi yenkosi ehlangabo bathatha isithombe. Futhi wathi nonke nina bantu eningapha nivela nivela eDallas wathi siyazi ukuthi ngamaphethele Austin futhi hoye Texas ayikwazanga ukukuthatha njengani bantu base Arizona ningakuthatha ngakho kwakukhole ukuthula okukhulu phezu komhlangano. Awu unamandla ngempela futhi manje ngicabanga ukuthi sizophenya umbhalo lapha futhi nje nginikeza ubufakazi obuncane kwesikashana ngeke yini lokho ukuthi ukuguqula na ngivele ngakushaya nje ngapha kanzima kakhulu ngize ngibe namahloni kunibuka futhi mhlawumbe ngininike ukuphumula kuncinyana futhi nginikeze ubunye ubufakazi bokulunga kwenkosi yethu.
Let's find a place in St. John the 16th chapter.
Sithole indawo uJohane Ngcwele isahluko seshumi nesithupha sikaJohane Ngcwele futhi ngineshumi nesithupha ishumi nambili ngithanda kufunda kusuka kuleyo ndawo evangelini likaJohane Ngcwele.
I like to read the word. Ngithanda ukufunda izwi
ngoba izwi yilokho okusenza sazi ukuthi kuyiqiniso. Siqala ngevesi leshumi nambili futhi lalelisisani manje ngoba ngifuna kunikeza ubufakazi. Futhi ke sizozama kungena kuse-eli kancane nje kade nginigcina kuze kudlule isikhathi kakhulu futhi kusasebusuku ngani sizohlala isikhathi esingeziwe ngesikhambi sehora lokho kuzokwenza cishe lokuqala ngqo ngeke kwakwenza na ngakho lokho kuqala ngevesi leshumi nambili. Ngisenokuningi ukukunitshela kodwa ngingekuthwale manje.
When he, the Spirit of Truth, is come, he will guide
you into all truth. Or he shall not speak of himself whatsoever he hears, but shall speak of what he hears, and he will show you the things that are to come. He
shall not glory.
Futhi manje uyakungikhazimulisa ngokuba uyakuthatha kokwami anibonise khona.
All things the Father has are mine. Therefore said I.
Bonke ubaba anakho kungokwami. Ngalokho ke ngithe uyakuthatha kokwami anibonise khona.
You know, last evening especially
niyazi izolo kusihlwa ikakhulukazi sibe nesampula encane yalokho manje thina singabantu bevangeli eligcwele sikholelwa kukho konke kusebenza okuningi kukaMoya Ongcwele futhi manje iyona ndlela kuphela esingaba yivangeli eligcwele ngayo ngokukholwa yivangeli eligcwele konke inkosi kulobile.
And I believe that we are ourselves are nothing.
Ukubona ukuthi siyethina uqobo silude sifana nje njengoba ngishilo komfowethu Khali Zolo ngibheke isihlahla ngathi kusile isunde elihle lelo na kodwa ipheleni akukho lutho kulo kodwa isigejana somlotho wentabamlilo liyi lokho kuphela.
And I said, how different it is now in that industry.
Manje,
What are you doing?
Kodwa impilo ngayinye itshalwe yinkosi umnikezeli kuphila futhi yena uyazi ukuthi kanjani nje futhi yini emele uyenziwe futhi konke akumise lapho emhlabeni kungokwenkazimulo yakhe. Izikangeze zingeze yenkazimulo yakhe, imimoya engeyinkazimulo yakhe, zimbali zingeze yenkazimulo yakhe futhi singukukheliswa kwenkazimulo yakhe.
That everything will obey him, but
ubonakala sengathi konke kuzomlalela ngaphandle komuntu. Umuntu nje ubonakala sengathi unesikhathi esinjalo ngenxa yokuthi wayeyiyona nto kuphele yawa. Konke okunye kwahlala esimweni sakho sasekuqaleni, kodwa umuntu wawa.
Therefore, God has a battle with him.
Ngakho ke uNkulunkulu nempi yakhe ukumenza yenze kulungileyo nokulalela futhi enye yezinkinga ezinkulu zikaNkulunkulu ezansi kwitabula eminyakeni njengoba umlando webandla usho ngokuthola umuntu mumbe angakwazi ukumthola ngokuphelele ekulawuleni kwakhe. Udingomuntu oyedwa kuphela ubehlala njalo esebenzisa umuntu oyedwa ngesikhathi sikufundisisile lokho ubusuku obumbalwa bokugcina umuntu oyedwa hayi iqembu ufuna nje oyedwa yilokho kuphela kudingayo. Sizathi abantu ababili bebe ngaba nemibono emibili ehlukene uvele nje yenze umuntu oyedwa emelela yena uqobo ngalowo muntu oyedwa akagaza kwenze ngaphandle kwalokho niyabo. Manje unomuntu oyedwa namhlanje futhi lowo muntu yilowo esisanda kufunda kamuva umoya ongcwele.
He is the person that God has sent forth. The Spirit of Jesus Christ.
Ungumuntu uNkulunkulu amthumile umoya kaJesu Kristu emhlabeni umoya kaNkulunkulu ukubonakalisa nokumemezela uKristu ngebandla lakhe niyabo nje ukuqhubeza impilo kaKristu ngebandla. Manje uyinto enhle kakhulu futhi nokho kulula kakhulu uma besingama nje futhi sicabange siyacindezela siyathuthumela siyesaba singena ekukhungathekeni nokungabaza sicabanga nje awu kufanele ngicindezele na usikho lokho kungukuvumela nje nebo uqonde ukuthi awulutho nje umvumele ngokuphelele kulawule lawule ucabanga kwakho kulawula manje ngiqondile kuhamba unyukele kuKristu go njengo umqondo ongena lutho ngiqondile lokho woze kuye ngomqondo wakho osobulukile futhi ngo umqondo phendukile nokuthobeka bese uthi Nkosi Jesu ngilapha manje kulotshiwe lapha izwini lakho ukuthi wena waba nezinto eziningi nokho uzisho kubafundi wena wathi babengenakuzithwala manje futhi mhlasimbe lolo udaba lwethu namhlanje asikwazi ukuziqonda. Nkulunkulu akavusa ukuthile kuncane okwehlukile nje futhi ngakho konke siya kutshivaza sikudlele sokuhlola umbhalo kuze sibone uma kulungile noma kungakulungile sivele sikulahle ngokushesha nje akukho lutho kukho. Sizifanele sizihlole lezi zinto sithole ukuthi zilungile noma qhabo futhi kubulane uma kungalungile uyofa ekugcineni ngokuba uJesu wathi zonke izitshalo ubaba wami wasezilini angazitshalanga sizosiphulwa. Kodwa ngicabanga ukuthi kwakungugamaliyeli owenza leyo nkulumo mbika enkulu ngaleso sikhathi uma kungokuka nkulunkulu asifuni ukutholakala silwe nakho futhi uma kungesikhona kuka nkulunkulu kuyoba yize noma kanjani ngakho kufundisise futhi ucabange ngakho. Futhi manje wathi phakathi lapha kodwa lapho yena umoya ongcwele sefikile.
Someone said some time ago it's been
manje uthile washo ngesikhathi esidlule kwenzeka ekhuluma wathi ngwengwele empeleni ungumqondo wengqondo yakho uyacabanga lokho bekuyobeka umoya ongcwele umcabango.
But the Bible said when he
Kodwa phephela lathi lapho yena futhi uyena uyisabizwana zomuntu niyabona lo lapho yena umuntu umoya ngcwele uNkulunkulu efika uyokwembula lezi zinto kimi enginitshele zona.
Then you see there's no other way of knowing what is true, only by culture and experiences. You cannot get it by seminary experiences, you only get it by the Holy Spirit. He's the one that's been sent to receive it. Now, then he also said, and he will show you things to come. Now, Hebrews, the first chapter,
manje amaPhethro sathi sokuqala athi uNkulunkulu emandulo nangezindlela eziningi wakhuluma kubabanga baprofeti kodwa ngalolu suku lokugcina ngendodana yakhe uKristu Jesu. Yabo?
It's the Holy Spirit taking over possession or taking possession of the church to operate.
Ngumoyengcwele uthatha ukwengamela noma wengamela ibandla ukusebenzisa uKristu ebandleni. Kodwa-ke uba njengalokhu wayenjalo, yena uba njengoba wawunjalo ukuze wena ube njengalokhu wayenjalo. Yabo, yena uba nguwe ukuze wena ube nguye.
It's above understanding. There's no way to explain it.
Lokho kungaphezu kokuqonda. Yiko indlela yokukuchaza futhi ungakuzami kwamukele nje walikhuluma futhi lokho kuyaxazulula. Mina ukuthi kulungile likholwe. Manje nje ngumKristu semusha bengihlale ngenza lenkulumo mbiko ngajabula ukuthi uNkulunkulu wangibamba ngaphambi kokuba ibandla lingibambe. Ngisho kunzima ukuthi bengiyoba kuphi.
But I was thankful of the leadership.
Kodwa ngangaba nokubonga ngobuholi nokuxhumana kuqondile umoya ongcwele ahlabe umxwele impilo yami ngakho ngaphambi kokuba ngize ngikunikezele ukuba njengomfana omncane ngazi ukuthi kwakukhona into ethile wayekhulumile futhi ngangikhuluma naye wangiphendula. Ngiqala ukuqaphela ukuthi izinto angitshela zona njengomfana omncane ukuthi ziqala kwenzeka ngamashini njengendlela athi ziyokwenza ngayo ngakho ngazi ukuthi kwakufanele kube yiqiniso. Manje ngiyindoda endala manje futhi angigazi nakanye futhi ngingabize yizo kuba lime ngqi futhi ngibacele. Beka umunwe wakhe entweni eyodwa ake angitshele yona kuyisho kanjengozi igamele lenkozi kepha lokho kwaba yiqiniso qobo futhi isiminya futhi kwenzeka ezinkulunkwaneni ziphindeka zinkulungwane zezinto.
What am I saying that for?
Kwenzani ngikushela ukuthini lokho na niyabo ngisibeke sonke njengothuli lwetabamlilo kodwa ngisithembisa sezi likaNkulunkulu.
Therefore I cannot have confidence in myself.
Ngakho-ke angikwazi ukuzethemba ukwazi ukuzethemba kodwa ndawonye singaba nokwethemba kulokho okusingamele.
The Holy Spirit has taken this over. We must
have confidence. Usengamelile sifanele sibe nokwethemba kulokho futhi njengoba sibeka kwethemba kwethu kulokho khona-ke imiphumela iyafika.
It would be out of reason for me to try to even scratch the surface of telling you some of the things.
Bekungaba ngaphandle kwesizathu mina kuba ngizame ngisho ukubhekana nokunitshela ezinye zezinto umoya ongcwele azenzile empilweni yami uqobo ephukile izinsuku zami ngisho lokhu nebhayibheli lakhe livuliwe izwi lakhe futhi lokho yikho uyizwi.
See, this seed here comes into the volcanic ash.
Yabo lele mbewu lapha ifika emlotheni ntabamlilo ngendlela yezidalwa sangokomoya. UNkulunkulu ngena njengomoya futhi usebenza ngomlotho. Ngakho akusiyena umuntu kuNkulunkulu.
And if I should set down.
Futhi uma ngimele ngidlale phansi futhi ngithathe isikhathi sokubhala phansi izinto engimbone zenza kuyokwenza umthamo wezincwadi.
And to think of it. Here 53 years old and can say before God his church and futhi
ngicabanga ngakho lapha eminyaka engamashumi amahlanu nantathu budala futhi ngingasho phambi kukaNkulunkulu ibandla lakhe lebhayibheli ebukhoneni ibaluleli qembu ukuthi angingaze nakangiye ngikubone kwehluleka ngokuphelele esikhonkosini ngaso sonke isikhathi. ngaphandle kwalokho ngolunye usuku lapho ngiza ngasentshonalanga ngiyidlalile ithephu iningi lenu ngiqagele futhi niyaqonda ngazi ukuthi yini ngilindile ngilapha manje angazi ukuthi kungani ngilindele nje ngaze kube isikhathi sami sokuya ekhaya kubukeka kakhulu kakhulu ngaleyo ndlela uma kunjalo kuzovuka omunye umuntu emva kwami oyoqhubeka nomlayezo uyoba ngumuntu enqaba kodwa uyovuka emva kwalokhu bese qhubeka nomlayezo futhi kulaleleni inqobo nje uma kungumbhalo hlalani nakho
if it isn't there coming another potion now for I do believe that we're living in the last days.
Ngokunjalo kuze yenge ingxenye manje ngokuba ngiyakholwa ukuthi siphile ezinsukwini zokugcina futhi nginokubonga ukuthi ngiphile kulolu suku. Bengingeke ngashintshanisa ngalolu suku nganoma yilobu suku. Lolu suku olukhazimula kunazo zonke lokhe lwaba khona emhlabeni. Alukho olunye usuku olwake lathatha lolu suku.
Oh,
Mose, wayeyokwenzani welitho Paulo, Silas, lawo maqhama kulo kholo, izinsukwini esezadlula, bengavuka futhi bathatha incwadi yomlando futhi babuke kunamashini lokho ababeprofete ngakho kufezeka, futhi babone lapho sikhona manje na, ngani bebeyobafaka etilongweni horeni impela. Bebeyoba njengamadoda azendle phansi laphezulu esitaladini kakhulu nje kakho konke abebengakuhamba beqhubisa evangeli isikhathi sesiseduze bese-ke siyabona kulobu busuku ukuthi sisilalelwe kakhulu inkazimulo kaNkulunkulu. Kodwa ngingathanda kubuyekeza ngokuphuthumayo nje ukuthi ukuthola ibandla empeleni ngabe uBilly Paul unikezilile ngamakhadi omkhululeko kuleli bandla kulobu busuku na ngisanda kufika ngivele Jackson imizuzu embalwa edlule uwakhiphile amakhadi manje lokho kuzoba indlela yembi kabi yokuzama ukubaletha ngapha sizokuzama
now won't take too long just giving testimony upon this scripture.
Ngeke ngithathe isikhathi eside kakhulu ukunikeza ubufakazi nje phezu kwalo mbhalo ukuthi uKristu ugcina wonke amazwi akhe ufanele akwenze niyabo angidingekile ukuba ngikwenze ngingofayo obophezeleke emaphutheni ungongafi ongahluleki ufanele agcine lakhe niyabo kodwa angidingeki ukuba ngigcine lami awudingeki ukuba ugcine lakho kodwa uyakwenza lokho akubeki into ethize kuwe ukwazi ukuthi ubophezelekile ngokuphelele kulelozwi na futhi kuleli viki indlela esize ngayo ebhayibhelini nalabo baprofethi kanye nokhokho futhi isikhathi kasinye kubonisa ukuthi lapho ibandla liphele kulokho uNkulunkulu wathi umele omunye umuntu ezansi ngqo futhi wabazamazamisa babuyela ngqo kulelozi futhi eqondise ibandla nokuhlala kunjalo lowo ngumgomo kaNkulunkulu wakhetha abantu ukuba yenze kanjalo manje ukuba wayekethe izikakuyeza ukuba zishumayele evangeli ngabe kwenza kudala babengeke baphuma entendweni yakhe ukuba wakhethe ilanga ukuba lilishumayele noma imimoya ukuba ilishumayele bebengazoze baphuma entendweni yakhe yebo kodwa sisezisekelweni zokuzahlulela ngokukhululekile singenza ngendlela esifuna ngayo futhi yingaletha sizathi ukuthi sibe ngubuhluku behliziyo kuye njalo ngale ndlela futhi sifune kujovele izindlela zethu futhi sidede endleleni yakhe niyabo.
And as I have said before, man is constantly praising God.
Ngiyilo kaphambilini umuntu uhlala njalo edumisa uNkulunkulu kaloko akwenzile. Kunjalo usho lokho azokwenza futhi ke ngesikhathi esifanayo enkanaki lokho akwenzayo niyabo? Umuntu uzothi oh uNkulunkulu wavule olwandle lobomvu. Yebo uthume uNkulunkulu kunjalo. Yebo uJesu uyabuya futhi haleluya. Kunjalo kodwa khuluma ngaye namhlanje na. Ah lokho ngokungokolunye usuku niyabo? Niyabo? Ngale lokho akwenzile lokho azokwenza futhi enganaki lokho akwenzayo leso yizimo ezifanayo uJesu Kristu azitholile ngenkathi efika emhlabeni kunjalo impela uNkulunkulu uthembise lokho akwenzile futhi nakhu lapha ayekhona emi phambi kwabo futhi abamazanga wayesezweni nezwe lenziwa nguye futhi izwe limazanga kunjalo kodwa abaningi abamamukela labo wabanika amandla ukuba babe ngamadedana kaNkulunkulu leyo yingxenye ekhazimulayo. kokuyisikhathi esithile esidlule ngibona mncane engingathanda ukukhuluma kini ngawo futhi angaze ngingahle kuba angizange ngisho kodwa nje kumuntu ngamunye endawo kodwa ngisanda kulahlekelwa umunye wabantu abakhulu kunabo bonke kulomhlaba kimi umama wami futhi ngiye ngiyamthanda umama wami yeka ukuthi ngangimbona kanjani esuka etafuleni lapho sasempofu kakhulu singenalothi kuludla futhi yena upapa wayeza nesinkwa lapho ayeshanyela khona isitolo noma ukuthi ize futhi bayothululela ikhofi phezu kwazo bese befaka ushukela phezu kwalokho futhi umama wayenza sengathi wayengalabile ukuze thina abantu enyana sibe nokuthile singakudli wo angisozi kakukhohlwa lokho niyabo futhi izikhathi eziningi wayengiqukula kanye nezinto angenzele zona kodwa niyazi uNkulunkulu ugcwele nje umusa uqonde zonke lezo zinto lapho efanele abathathe futhi ngiyamthanda ngakho ngicela njalo ukuthi ngaphambi kokubana noma yimuphi wabantu bakithi bafe ngikubona ngaphambi kokuba kwenzeke embonweni ngimbonile umfowethu lapho ngangineminyaka eyishumi nesishiyagalombili kuphela iminyaka eyishumi nesishiyagalolunye kudala ngimbonile ngaphambi kokuba ahambe ngangingesiye ngisho umkhristu kodwa ngabona umbono ofika phambi kwami ngabona umfowethu ehamba ngibone ubaba wami ngathi hamba uHoward ningileni lemkhumbulo uHoward Howard niyangikhumbule iminyaka emibili ngaphambi kokuba kwenzeke ngathi Howard ngibone indawo yakho emakiwe uyalandela ngathi lungisa mfowethu ngoba uzohamba ngokulandelayo futhi wahamba ncamashintshe futhi ke lapha isikhathi esithile sidlule manje ngithemba ukuthi lokhu akuzakali kungukujuko kungcwele kodwa ukukhombisa nje ukukhathalela kukaNkulunkulu uNkulunkulu hlale ekhathalela ngezinto ezincane nokufanayo njengezinto ezinkulu ngifuna ukusho lokhu ukuze kuzuze abanye balaba abashumayela abakahle lokho kungaba futhi ngiziphonsele kulokho manje singazonke njengokufana noBilly Graham kodwa thina futhi sonke besingathanda kufana no-Oral Roberts kodwa thina asesiye uBilly Graham noma u-Oral Roberts siyizinceku zakaNkulunkulu ensimini ukuthi yena usibeke kuyo niyabo kunandaba ukuthi kungcwe kangakanani noma kukhulu kangakanani kungokufanayo nje mehleli kaNkulunkulu kuhlala kufana ukwenza kahle endaweni lapho ukhona njalo kuyintando enhle kulandela iNkosi ngingaqoka ukuzuza noma ngihambe futhi ngibe nebandla elinabantu abangamashumi amahlanu kule entandweni kaNkulunkulu kunokuhamba ngibe nezinkulungwane ezinhlanu ngaphandle kwentando kaNkulunkulu impela uNkulunkulu angenza kuningi ngomuntu esentandweni yakhe ehoreni elilodwa kunalokho angakwazi ngomuntu ongaphandle kwentando yakhe eminyakeni engamashumi amahlanu yabo uyakhubeka futhi uyabhadazela njengokudubula ebumnyameni kodwa uma umuntu esentandweni kaNkulunkulu ngempela futhi azi ubizo lwakhe umele ahlale lapho kulimanje imibono ukuthi iNkosi uNkulunkulu isebenza kanjani ngayo ngingekathi yena umoya ngcwele sefikile uzokwembula lezi zinto eyikhulumekile ngazo manje akukho sidingo sokuzama ukukucabangisisa noma ngayiphi enye indlela ungumkambi ngokuqinisekile befanele azi lokho akulobile niyabo babele lathi kuloba ngisho amadoda asendulo ahamba ngomoya ngcwele aloba yize ukuthi uma umoya ongcwele engumkambi wezu ngokuqinisekile uyakwazi ukulumusha kangcono kunalokhu usenza
Let him do the interpretation.
Magube nguye lumushayo futhi niyazi ukuthi kanjani indlela yalumusha ngayo na manje ningazigeji lezi zinto uma nize enkonzweni ukuphulukiza bekani ningakugeji lokho lumusha kanjani na ngalokho ngokuqinisekise nebo alenze libe njalo
That's what Jesus said. Search the scripture.
Yilokhu Jesu kuze lalimibhalo kuye nicabanga ukuthi ninokuphila kuphakade futhi yiye afakaza ngami yiye khuluma ngami futhi ubani ongangilahla na ubani ongangimangalela ngesona na isono ukungakhona uma ngingezi imisebenzi yeyalotho ngami khona ke ningangikholwa kepha uma ngezi imisebenzi futhi ningangikholwa khona ke kholwani imisebenzi ngoba izwi lakhuluma ngayo niyabo lokhu kuyinto evamile nje umqondo wansuku zonke manje uNkulunkulu izipho nokubizwa kungaphandle kokuphenduka siyazi iphepheli lisho lokho bayakwenza
It's been about almost 2 years now
sokube cishe cishe impela iminyaka emibili manje ngangingobunyekusa ngangihamba endlini futhi ngangikade ngihlezi esihlalweni manje lokhu kubonakala kungokungajwayelekile ukuthi uNkulunkulu uyofaka nesilwane njengomunye umfowethu likhokho ngulowo mbono wezulu ngalokho kuthwalwa kuncane ngaba nakho ngikhole ukuthi ngalitshela ngakho kanye noma umunye umhlangano ngibhalela incwadi ngolunye usuku futhi wathi Businessman's Voice ikuqukethe wathi kwaku mbono wakho wawulungile futhi Branham ukuguqula kwakho kodwa lalela wawulungile kwaze kwaba uthe ihashi lakho owake waligibela liza libeke ikhanda lalo ehlombe lakho wathi akukho mahashi ezulwini futhi Branham izulu lenzele izidele ezingabantu hhayi mahashi. Hawu ngacabanga, hawu ngokuvamile ubona noma ubani onjalo ufanele uchaze konke bazama nje ukucosha ukuthi niyabo ukwazi ukuchaza uNkulunkulu empeleni umele ukuba umkhono nje. Kodwa kungahle kumduduze ngathi mfowethu angigaze ngithi ngangisezulwini emunweni ngabuza uJesu futhi bathi usengaphezu kwalapha ngangisesimweni sifana neparadise. Kodwa ukuze kukusize iBhayibheli lathi encwadini esambulu ukuthi uJesu wavela emazulwini amazulu egibele ihhashi elimhlophe futhi wonke abamabandla asezulwini aye emlandela ephezu kwamahhashi amhlophe. Ngakho kufanele kube khona amanye phezulu lapho emazulwini ezulu. Unkulunkulu ukhathalele konke, ukhathalele izinto ezincane ozenzayo noma izinto ezinkulu ozenzayo. Ukhathalele ukuthi unakekela kanjani umhlambi wakho omncane noma wena omunye umfo unakekela umhlambi wakho omkhulu. Ukhathalele. Ngezinye izikhathi ezedlule odumile umfowethu kahle sasisezanzi sidoba endaweni ngangingena ngivela emihlanganweni ngangiphumule. Sasikade sidoba ngeminenke futhi sabamba inqwaba enhle ezinhlanzi futhi ngalobo busuku sasigijimisa umqhuqho wethu wosinga futhi saphelela ngokucupha odobweni lethi ntambama ngaphuma ukuyobamba amanye amablugile amancane laba bafo abancanyanyana akukwazi amakhulu ongawadla kodwa lena inhlanzi encane yokucupha ngaphonsa usinga phakathi usinga lokudoba ngangizibamba ngizifake ephaketheni futhi into ethile yakisha aya ngihlezi phezu kwalesi sikephe.
This boy had been a Jehovah witness and his brother.
Umfana wayekade ngufakazi kaJehova futhi umfowabo wayesanda kusindiswa futhi ocaliswa ngomoya ongcwele.
And so the two boys was with us and
ngaka bafana babili wayenathi futhi njengoba ngangisabamba lezi zinhlanzi zonke into ethile yangishaya ngathi yazi kuzoba khona uvuka lwenye impilo njengesilwane esincane. Awu isilwane esincane na manje ningileni liyakhumbula ngokuhamba ngaphambili kwezwi okwathi kuyoba lomfana omncane owayezobuya kwabafileyo wayekade eshayiwe imoto futhi Jack Moore nami kulobo busuku owaye ngale eFinland ingekathi lokho kwenzeka niyabo. Abaningi benu lapha bayangikhumbula ngikuxoxa ngapha niyabo nganitshela ukubali kubhala ebhukwini leni. Abelane futhi umfowethu Wood waphenduka umfowethu Banks Wood lowo umfana wakho ophulukiswa enovendle. Futhi waphenduka wayesethi kumfowabo qaphela nje kukhona okulungele kwenzeka ngangiqhubeka nokubamba inhlanzi niyabo. Ngakho ke sacupha usinga lwethu ngezinhlanzi ngalobo busuku asibambanga lutho ngokusa okulandelayo kathi kwakukhona abanye abaningana iblugile laphaya. Futhi yisho empeleni awushongo ukuthi kuzoba khona uhlobo lovuko lokuphila na ngathi yebo. Ngenetshela ngenkathi sengihambile ekhaya babe intombazane yami encane sihlobolwe nina bantu ningabathola umani bafuna manje niyabo kodwa ngiyelezabe kade. Ngakho ke ha ngiwuthandi nje lowo muzi wenkoleleyo oyithola ngakuwo futhi ngakho ke asinawo ngabe ngili futhi ngikholelwa ukuthi kade liyaqonda ukuthi ngiyelezabe. Ngakho baba wami wayewusaba makati ngakho khona ke amantombazanyana ami ayazi ukuthi angabi nawo makati ngalapho futhi encane intombazane yami encane yahamba yehla ngendledlana ngentombazanyana futhi yabuya konke kuthi angale buseni futhi yathi babayi ngathi funani sithanda na yathi into enyandisayo yenziwe ngathi kuyini na yathi ukuba kuphela bewazi nje ngathi awu ngitshele. yathi omunye umuntu lahle igadi lidala bandla izansi ngendledlana lapha futhi yathi into isicishe ilungele kufa ihamba kalikhulu futhi yathi babaya wena nginga uma silondla futhi silinakekela na yathi impela qabo uma ufuna kulondla qaphela nje ungalivumeli likukrwebhe ngathi ake ngilibona ikati ngakho lapho beletha ikati ngapha ngathola ibhokisi futhi kusobala ngokusuku olandelayo sasesinaso zonke isigejane sebithinyana futhi-ke ngakho umfana omncane wami ngekathi ngisuka ngihamba ujoseph omncane wayewabhekile o wacabanga ukuthi ayebukeke kahle niyazi ekhwela nxa zonke niyazi futhi ngakho uthele lilodwa esandleni sakhe waliqinezela waliqinisa kakhudlwana futhi walikathaza kukhokolo umfo omncane oqala ukuphenduka ezungeza ngacabanga ohe ngacabanga aw manje lokho kungahle kube yilo mthinyana mdadlana labo ngibuyele ekhaya niyalikhubula kuthi abalo inyamazane yophuza ngacabanga aw kungahle kube yilo mthinyana ngakho-ke zasihleze muva ensongeni encane sidoba futhi zasibamba la maplugini awusayizi yobuhlanyana khona-ke siphonsa abancane muva umfowethu lyle umfowabo kamfowethu bhenze wayedoba ngenduku yokudoba inosinga iyuke likhulu kakhulu efake isikejane esikhulu semisundu uvumela leyo blugili endadlane igwinye lelo huku kuze kuyothi nguwe esiswini sayo sincane futhi lapho idonsa wathi manje ngivisa sengathi ubungabuka lapho cishe nje lobo bude futhi nje angakwazanga ukukhipha ihuku ngentakele ayikho enye indlela kuvele unqamule intambo futhi wayefuna ukugcina ihuku lakhe ngakho wavele wadonsa isiphefumula nhlanzi isisuni nakho konke kwaphuma kuye kanjalo wase eyiphonsa ngalo emanzini futhi ya yadlelezela kajaji nomakane futhi yalala lapho nje wathi uhlabe isiswenya sakho sokugcina mfo omncane ngathi layeli lapho iqala ukudla thola ihuku elincanyana kunalelo uma iqala ukudla thatha le nduku yokudoba elele lapha futhi lapho nje iqala ukudla ibambe uyabo ngaphambi kokuba ilifake futhi ligwinye ilibambe emlonyeni wayo ngathi lowo ngumdlalo wokuzibamba wathi ngizigeja futhi waqhubeka nje futhi wazama izikhathi ezimbalwa futhi wageja cishe kathathu noma kane wabeka into phansi wathi ngizoyiyeka nje iligwinye futhi ngakho lenhlanzi encane yantantayo yazungeza emanzini lapho kwesikashana ngeqekele imizuzu engamashumi amathathu namakakasi aqala ukuphakama futhi angene ngathi awu sizodingeka sihambe maduzane impela nje sinebhakede manje ngakho sizodingeka sihambe futhi kasukuma kuze ngiyiphonse ngiyiphindisele muva ngaphezu kwamaqabungo omnduze futhi ngiwudlukuze kwakukhona ezinye ezinezisu ezibomvu emuva lapho ngakho ngaqala ngikhipha isicupho emacembeni niyazi ukusiphenduphendula phezu kwecembe futhi ngikudlukuzisa kuphume njengoba nina bafo nabesifazane nazi ngokudoba futhi lapho sekuqala ukwenza lokho khona manjalo ukuthize kwafika kwehla ngakulawo maquma njengomoya uthululeka futhi wahamba phezu kwami ngakuqetheza induku kasengisukuma esikepeni yaqalaza ngezwa iphimbo lithi uyayibona leyo nhlanzi encane na futhi nanso lapho uyayikhona ilelo lapho ngathi uyayibona inhlanzi encane na njengoba wayekushilo nje lapho izigwedle zawo ezincane zaziyikongobele futhi yayilele phezu kwamanzi ingxenye yehora futhi leli bhayibheli libekwe livulekile manje nebo futhi wathi khuluma kuyo futhi uyibuyisele impilo yayo futhi ngathi nhlanzi encane egambeni lenkosi ujesu ngikubuyisele impilo yakho futhi lawo matetemile bukela leyo nhlanzi encane yaphenduka ngomhlali wayo futhi yaya phansi emanzini bathi kuquleka ulayelo wahlamba ubuso bakhe emanzini wathi ngizovuka emva kwesikashane wathi ngiyazi ukuthi ngiyaphupha ngathi awuphuphi futhi ngesikhathi esifanayo ngongikekele ngibe nakho ohlwini lomkhuleko amashumi amathathu noma abantwana abangamashumi amane ababethwe izifo esikhubaza isicubu nokuthi uNkulunkulu wayezungeza kanjani kulabo bantwana abaphethwe isifo esikhubaza izicubu futhi avuse leyo nhlanzi encane kuvele kubonise ukuthi ukhathalele yonke into kungani wayesebenzisa amandla akhe kuqalekisa mkhiwane lapho kwakukhona izinkulunkwane zabanochoko ezweni na futhi wabadlula labo abanochoko futhi baya ngale futhi waqalekisa mkhiwane futhi wathi angekho odla kuwe nomkhiwane wabuna wasebenzisa amandla akhe ebonisa ukuthi ukhathelele izihlahla, ukhathelele inhlanzi, ukhathelele wena, ukhathelele mina, futhi ukhathelele kubone izwi lakhe libonakalisiwe, futhi uthembele kithi ukuba sikwenze ngoba siyizithunywa zakhe. Akukho lutho kithi, nguye. Sizinikela thina uqobo futhi sihambe naye. Ngabona umbono ngalokho kuza, ngabona isilwane sikhulu silele ohlangothini lwegquma. Wo, sasinesethi yezimpondo ezinkulukazi ngangizohambweni lokuzingela kulo mbono, cishe ngehora leshumi noma leshumi nanye ngqoyimini, futhi nganyelela ngale futhi ngadubula isilwane. Kwasekuthi-ke endleleni buya elikhulukazi ibhere likhulu elimpungane liphakeme libhekene nami, futhi ngalidubula. Ndike ngababona bethatha izimpondo, futhi isandla esincane sifinyelela futhi sithola upondo, sabeka itheyiphu kulo. Lalingangamayintshi angamashumi amane nambili kusuka phezulu komshayo kuya phezu kopondo, amayintshi angamashumi amane nambili kuphakama. Ngigaze ngibone noma yisiphi isilwane esinjengazo, ameva amakhulu kakhulu ezimpondweni zazo, futhi nokho sasibukeka njengenyamazane ediye, kodwa kuyihohe senza amabili noma izinyamazane ntathi tiye, angigaze ngibone noma yini efana nazo. Hawu, ngathi mhlazimbe kuzokwenzeka ngelingilanga, ngizokubhala phansi nje. Ngizele Kentucky nomngane wami, futhi umfowethu Minor Aiken Pride wangibiza wathi vote for him. Ngabe uMatyasa na? Ngathi akukubi kakhulu, ngathi bengikwe yami, nginamaviki amabili manje, ngiseholidini elincane. Ngathi gijimela yendle Canada, e-Alaska kanye nami, sifuna ukuhlela umkhandi we-businessman, e-Anchorage, futhi nangale Fairbanks. Ngathi kuzokala kulungile uma ngingathola isikhathi sokukwenza. Ngathi awu, futhi Branham, uma uzokwenza, ngikutshela ukuthi sizokunikeza kuzingela kuhle ibhere limpungana. Ngicabanga lokho kuzokala kahle. Ngacabanga kukhona umbono, niyabo, yilokho-ke kuzingela kuhle ibhere limpungana. Ngathi lokho kuzokala kukuhle, angikuhambeli lokho, kodwa sisephezulu lapho, futhi abanye babaqaphi bafuna ukungikhipha mahhala, ngizojabula ukuhamba. Ngakho wathi awu, bona bazokwenza, sinakho kulungisiwe. Ngathi awu, manje linda, ake ngikukhulekele, futhi ngenyukela emahlathini ngalolo suku, futhi ngaso sonke isikhathi ngikhulekile, ngaya kude le ngaso sonke isikhathi, ngaqhela ngokuphelele kukho. Ngicabanga ngokuxakile, futhi izinsuku ezimbili emva kwalokho ngafonela umfowethu u-Aiken Pride, ngathi qabo, wathi mfowethu Branham, sihlela izinto nje. Ngathi ngakwenzi, umoya ongcwele kwalile. Ngamtshela umbono, ngathi angazi mfowethu u-Aiken Pride, kodwa uyaxaka, kodwa ngeke angivumela ngikhuphukele lapho, futhi nokho kuzwakala sengathi lokho bekuyoba indawo, futhi wathi awu, manje sonke silungele kuhamba. Ngase ngithi manje abaningi benu bazombona umfowethu u-Aiken Pride uza lapha manje kulungela nami ukuya phesheya kwezilwandle emva kwalo mhlangano, futhi ngakho ningambuza indaba. Ngakho sathi ngathi qabo, angikwazi nje ukukwenza, umoya ongcwele ungitshele ukuthi ngingakwenzi. Kulalela kungakhathaleki ukuthi kungakanani, kubukeka kukuhle kanjani, ngizoshumela ngento ethize efana naleyo kusasebusuku, Inkosi Thanda. Ngakho manje kubulani, kungakhathaleki ukuthi kubukeka kukuhle kanjani, uma uNkulunkulu engekho kukho, deda kukho. Kungakhathaleki ukuthi kubukeka kukhanga kanjani, deda kukho. Kuchuma kanjani, deda kukho. Uma uNkulunkulu engekho kukho, deda kukho. Manje sizokhuluma ngalokho kusasebusuku, Inkosi Thanda. Manje khona-ke ngenkathi sengiye ekhaya, uBilly wathi kimi, indodana yami, wathi babayi, uyamazi lo mzingelo waya kozingela naye ngento esehlobo edlule, yenza lapho kamalingu Sadwick na? Oh, ngathi phezu ngezansi kweyukona lapha na? Yebo, wathi unencwadi letha lapha yakho. Ungu, Fowethu Eddie Pascal, lo inhloko ye yenhlangano yabefundisi balelozwe lasenyakatho ntshonalanga phezulu phakathi lapho. Umfana kahle kakhulu mhlawumbe lapha kulo mhlangano uhlela ukuza ngapha ngalesi sikhathi. Mfana mncane kahle futhi unemndeni omuhle, uyisithunywa senkolo enhla lapho manje kumaCree amandiya angamaCree, futhi nganginaye nje ekwindla edlule, kwase kuthi noma inhlobo eledlule njalo khona ke yena uEddie ufuna ukungiwelisela kwaBard oba kungomunye wabaphendukela kuKristu bakhe umkakhe wayephentecostal okuqina uBard wayengumfuyo omkhulu futhi usanda kungena nje kodwa wabeliwe lapho baxosha khona amandiya futhi bawabeka esabelweni umhlabo omkhulu ukuzingela cishe sithupha oh ngicabanga ukuthi wathola cishe siyikwele esingamamayela ngamakhulu amathathu noma ngaphezulu ukuzongeza ngaphakathi lapho ukumhlaba abelwe wona nguhulumeni waseCanada. Awu leyo nto sehlobo ngekathi ngisenhla lapho sahamba sizingela amaphereba komhlangano kodwa lapho si ngomeyi kodwa isiphepho esinequa sezwa futhi sasivalela. Isi sasine wayengakaze ezwe nganoma yini mayelana nemihlangano futhi uEddie wayelokhu ethululela kuye ngomhlangano. Futhi wathi uqondele kungitshela ukuthi namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyazibonakalisa futhi ukhombisa izinto ezizayo ngaphambi kokuba bakwenzeke na uEddie wathi kunjalo impela ngakho wayelokhu ekhuluma nami wathi uyazi ngina umfowethu onesithithwane wathi uma nje ungafinyelela kulowo mfowethu wathi ngiyakholwa uma ngingaze ngimlethe komunye wemihlangano yakho ngikholwa ukuthi ubeyophulukiswa ngathi wathi ubenazo yonke impilo yakhe ngathi mhlawumbe kunjalo awakubi mnyama yenhla lapho ngaleso sikhathi senyaka niyazi ilanga liyashona nje futhi nithole oh ungakwazi noma nini phakathi kwamabili ngehora lokuqala ngqo ungama nje futhi ufunde iphephandaba noma nanoma yini niyabo futhi cishe cishe ngxenye yokugcina kaMay ilanga lishoni neze lifaka isihloko kancane nje selicishe ukuba ayisekho cishe imizuzu yeyishumi futhi liyabuya ngakho ke silala phansi noma nini lapho sisikathele futhi khona ke endleleni ephumayo sahlangana nesikejane samandiya futhi wo ngithole inhloko endala emuva lapho bamvumela ukuba ahlale lapho ngoba uba nezingane ezimbili bafaka izingane zabo emgoqweni abathandeka ayobabo elihlobo lenkolo futhi babale ngise mthini ngakho nje bavumela lo mndeni ukuba uhlale lapho umfo mdalo kahle osedlulile eminyakeni ngabashumi yesishiya kalelungu budala ihlezi phezulu ekashini lakhe eligetshelwayo kahle kakhulu njengomunye wabafana bakhe ngakho ke sahamba ngosuku olulandelayo wathi ukondlela kaphesheya manje kubikelani ngale kwezintaba ngalendlela wo kwakungamanye amakhulu mamayela unqamulo mzila ngakho asikwazanga ukwenza lokho bese kulethi kakhulu saqala kuphindele move njengele nebuyayo uBard unezintambo zamahashi yasemancane futhi ezinye zazo zehlela phansi xhobuzini nezinto futhi ngangihamba ngalapho ngikhuluma uEddie nami futhi uBard wayekhwele hashi eliholayo ezama ukuphuma sasinekhanda elingamashumi amabili nanye futhi nganginentambo okulinge ngalikhipha futhi ngokusheshsha nje lapho iphuma ngeke ihashi lami elikitshelayo lakena futhi nakho la ngangikhona ngiphuma lapha ya futhi ngangino daka niyazi ngizizinembala ngasukume yashindana futhi ngasula utaka ezimpahleni zami zokugqoka kanjalo ngasuka futhi ngo ngaphambi kwami ngaphesheya kwalelo phuma lapho kuza insizwa ngayibuka ngabuyela sihleni sami sehashi ngase ngimise ihashi lami futhi ngayibona iwa ngenxa yokudlikiza iphinda phinda futhi ikhihliza amagwebu futhi yangazi lutho ngempela futhi nje idabula yonke into yabe isithulake ngibone insimbi yomlilo yokuhlanganisa umlilo endala ngibone ihembe layo livutha uEddie wayengaphambi kwami cishe ingxenye yendlu yasedolobheni ezama ukuthola elinye ihashi ihashi eliselincane ligijima liphuma emzileni lifinyelela ngale phakathi lapho limxosha lipilinga ngakho ke ngigijimela ehle lapho kuEddie sathulise ihashi ngathi Eddie ngino isho kanje inkosi kuBard wathi futhi prenem kwenzekeni na ngathi umbono ngimbonile mfowabo wathi oh mthole ngathi bamba ubuyisele amahashi emuva ngizoqhuba elami futhi ngiyephambili ngigijime ngakula mahashi ngibone uma ngingawathola futhi ngiwabambe ancike ohlangothini lwegquma ngigijima ngaseweli kanje nelami ehashini lami ngalifuqa laphakaba ngase nginyukela lapho ngase ngibeka isandla sami phezu kwesihlalo sehashi ngathi but wathi yebo mfowethu prenem
want to tell you something
ngathi ngifuna ukukutshela ukuthile umfowenu futhi ngamchaza wathi yebo ubani ukutshelela ngathi akukho umuntu inkosi ikhombisile yena nje ngathi zokukholwa njengenceku yakhe na wathi ngokuqinisekile futhi Branham ngathi thumele zanzi cishe amamayela angamakhulu esishiyagalombili ubuyele emuva empucizekweni thola umfo wenu ukuba yeze lapha kuthi kokuqala uwele kokunye kwalokho kudlulisela ngathi ubena lokhu kusukela cishe seneminyaka emibili kudala ngahle ngokukholwa kodwa kuwufuzo umkhulu wakho wayenakho kanti manje lelo iqiniso kunjalo ngathi manje lapho lo mfana enalokhu ukudlikiza Tula usuze ihembe mhlane wakhe bese liphonsa emlilweni bese ukuthi lokhu ngikwenza egameni likaJesu Kristu ngokwezwi lakhe ngeke abe nokunye inqobo nje uma eze kukholwa. Wavela waphakamisa izandla zakhe waqala ukugala kakhulu wathi ngikaze ngikubone kwenziwa kodwa ngokuqinisekile ungitshelile nje ukuthi umfo wethu wayebukeka kanjani futhi wangitshela iqiniso ngomkhulu wami ngathi kunjalo. Ngemva kokuba sesihambile wathumela futhi wathola umfo wabo futhi wayephuma ukuyosika umzila ngalokho kusa lapho eza ekhuphukela ebhasini ekhuphuka uyasedlula kabili noma kathathu ngeviki phansi naphezulu emgwaqeni omkhulu wase-Alaska. Ufika ngapha futhi nkosikazi kaBhadi Laila uyinto enyanyana nje wesifazane omncane yethu ukuba mkhulu njengesikaxa sensipho ngemva kokuba iwashingi yomndeni seyenziwe ngazo nje omncane nabantwana abahlanu nowesifazane omncane nomoya omuhle. Ingakho uBhadi waphuma ukuyolungisa amahashi akhe ngoba uzosika umzila ukuze sikwazi ukubuyela kulokho nabazingeli bakhe futhi kwathi nje lapho esehambile awufo wabo phakathi lapho engakazi khumuli ngoba zakhe zokuqoka ezinhle wabanje ukudlikiza futhi babekhempe enkompone endala lapho amamelika ngenkathi hayakha umgwaqomkhulu ayenayo lapho futhi ngenkathi babenensimbi yomlilo yokuhlanganisa umlilo enkulu endala njengesitofu futhi Laila omncane wabani nokudlanga ngenkathi ethola leyo milingo futhi wayemesabela kufa futhi wayesule iwindi enye into ethize isuke endleleni kodwa waqala ukugcuma aphume futhi wacabanga ngalokho kokushiwo wayekade komunye wemihlangano ezanzi eDawson Creek. Bujuma ngaleya futhi ucabalezela lo mfo omkhulu luthule lelo hembe lisuke emhlane wakhe ekhala izinobho nakho konke ihembe lakhe elimhlophe wahamba waya ngale esitofini wayesethi lokhu ngikwenza egameni lenkosi uJesu ngokwezwi lenkosi ezitshele lona.
And he's never had one since.
Kutakagaza benekugoda kusukela ngaleso sikhathi lokho kwakucazulula. Ngithumele kuba ngize ukuzingela kwamahhala futhi ngihlale ngibheke lezo zinto zamahhala niyazi ngakho ngacabanga awu ngathi ngizohamba ngizobona uma inkosi ngivumela ngihambe ngakuyeka futhi kungengaphezu nje kokukhuleka konke kuhamba ngqonga leyo ndlela ngathi umfowethu Fred Sitmani ulapha ndawo ndawo emhlanganweni ukuphi Fred na? Nakho ya ungomunye wabaphatheli bebandla lethu umfowethu Fred uyazi ukuthi lokhu kwashiwo izinyanga ezintathu ngaphambi kokuba kwenzeke kunjalo umfowethu Fred na futhi ngiyakugela umfowethu Simpsini bangako sesekhweni kulobo busuku obaziyo ukuthi ngaphambi kokuba kwenzeke kwashiwo na phakamisani izandla zenu nakho lapho ukhona futhi kwashiwo phambi kwebandla khona kanye okwakuya kwenzeka hawu angizange ngazi ukuthi lesi sikhathi ngakho ngenyukela ye emgwaqeni omkhulu waseyalazi futhi umfowethu Fred wama umngane ukuba ayozingela enyamazane nezimpondo eziyinxakanxaka ukuthi kakhulu emuva lapho enyamazaneni nezimpondo eziyinxakanxaka ngakho siphezulu ezweni lezivu lapho sasiya khona futhi ngakho kuyesi ngathatha ucezu lukashoki noma udodi futhi ngadweba iwindi nangaphambili emotweni ngathi manje futhi Fred ngakho ke uma lesi kuyisikhathi uzokhumbula kahle impela okuzoba yikho futhi uyakukhumbula ngiqhubeke nyuka ngalobo busuku lapho sesingene ekamu uBhadi wathi futhi Branham wangisingatha futhi waxuma phansi laphezulu ekhuluma ngezilimi futhi empongoloza niyazi wathi futhi lokho ikhawu elidala limadlala futhi futhi udumisa uNkulunkulu nje wathi uyazi uthini futhi Branham umfowethu akakazi abe nokudlikiza kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke uphila saka futhi uyaphila unyaka ngaphambili Ngoba nje uma ezokukholwa kuzoqhubeka ngalendlela futhi kanti manje emtshele ukuba nikele ukuphila kwakhe kuKristu ukuthi akhonze yena zonke izinsuku zokuphila kwakhe hamba ungabe usona noma ukubi kakhulu kuza phezu kwakhe niyabo ngathi njele yenze lokho manje ngakho ngathi nginomunye umbono futhi ngamtshela ngombono ngathi manje kukhona abafo abathile abancane bekanye nami besisohambweni lokuzikela babe ngamadoda amancane futhi enye yawo yayinelikuhlaza eqoka ihembe lesikole scotch. Futhi wathi awu wathi futhi Branham wathi nginale eluluhlaza ihembe lesikoshi mfana wakhe uplain iminyaka eyishumi nesishiyagalombili wathi akanalo ihembe eluluhlaza lesikoshi elibhayisikali omunye umfo omncanyanyana usinde cishe amafondi ayikhulu nejumi wathi nginalo nelilodwa futhi futhi Branham ngathi awu ngathi manje silwane wathi kwakuluhlobo lonilo silwane na ngathi kwakubonakala njengenyamazane idiye wathi akukho nyamazane idiye phezulu lapha lokhu kuphakeme kakhulu wathi mhlawumbe kwakuyinyamazane inyamazane idiye elinesiphekapheka ezimboneni ngathi idiye elinesiphekapheka ezimboneni linephanele wathi kunjalo ngathi lena yayinamefa wathi awu mfoti Branham wathi siya ezweni lezimvu ayizwe lezi nyamazane idiye noma yini njalo ngathi awu mhlawumbe olunye uhambo mfoti wakhe Bright wathi kuba bekuse-Alaska ndawo ndawo ngathi ngoba kwakungelikhulukazi ibhere elikhulu elimpungana wathi olwaluhlobo luni lwebhere elimpungana na ngathi ibhere elimpungane linomhlwenga oyisiliva lelo ngelidume kakhulu kuwo wonke wathi ngingumqaphi ngibekwe lamahlathi lapha yonke impilo yami angigaze ngibone ibhere elimpungane linomhlwenga oyisiliva wathi ngibone ibhere elimpungane elijwelekile lidala kodwa wathi angigaze ngilibone ibhere elimpungane linomhlwenga oyisiliva angigaze ngibone nelilodwa empilweni yami wathi hawu wakhona elilodwa ndawo ndawo futhi ngizelithola wathi ngizothi lelo iqiniso wathi ngizosho lokho sasuke sahamba izinsuku ezintathu kamuva senza uhlakalwe kamu phezulu ngenhla kwe-Timberline kuthi uNkulunkulu ngisize uma behlala ngaleyo ndlela kuze kufike isikhathi seminyaka yenkulungwane ngivumele ngihlale lapho ngesikhathi seminyaka yenkulungwane ngiyathanda nje ukuhlamba kuleyo mvelo lapho wo noma ubani obengembona uNkulunkulu lapho uyimpumputhi isithuli nesimungulo ukumbona nje zibonakalise kulezo ezinkulu izintaba ezinkulukazi oh he uthe lubizana nodwa khona ke futhi phezulu lapho nje nginesikhathi esikhazimulayo ngakho sengiyukele entabeni eyodwa umele nje uhambe ngokuqondile kanjalo ukuba uyikhuphuke wo akukho muthi wamapulangwe nje inyamazane idiye linesiphekepheke ezibontweni yikho konke okubonayo sibona cishe ikhanda lezimvu angamashumi amathathu noma mane zazingenkulu ngokwanele ukuba sizithathe ngakungamarawondi angohafu amancane nje kanye namakota amathathu amarawondi ngangifuna iyodwa enkulu ngokwanele le ukuba ngiphume nayo ngakho ngiyemuva kakhulu kangako ngakho thina ngabuyele zansi futhi ngosuku olulandelayo saqala ngaphesheya futhi u-AD wawela emanzini ngenkathi eqala ukucumela ngaphesheya ifake ipheya elikhulu lezicathulo ikhuphuka ohlangothini lentaba ubhadi wama futhi wathi awunginikeza ingilazi zokubuka zakho Bhili nginikeza ingilazi zokubuka sasihamba ingcenye futhi sikhulume ngenkosi futhi simemeze futhi sigijime phansi laphezulu ohlangothini lweguma nje sinesikhathi esikhazimulayo kuhle kuhamba uhamba lokuzingela uma uhamba nabazalwane futhi ngakho wathatha izingilazi zokubuka zami wathi futhi Branham nansi incama yakho kunezitya zibe isishiyagalombili zazo zilele cishe amamayela izithupha khona lapho phezulu kuleso esinye isiqongo zibuke uyazibona ndawonye na ngacosha kathi ngizothi nazo lapho zikhona ncamashi wathi awu sesingavele sibuyele zansi siqale kuseli cishe ngehora lesithathu nqu wathi besifanele sibe phezulu lapho kelesishiyagalombili unye noma kusukela keleshumi izinqama ezindala zizobe zilele phansi lokho kuzoba isikhathi nje ngathi ziyini lezi zinye izinto ezihamba ngalabo nawo wathi leyo inyamazana idiye linesiphekepheke ezibontweni ngathi ngakho amamayela izithupha kude niyazi kunzima ukusho ukuthi zibukeka kanjani futhi ke kusukela kaleso sikhathi kuqhubeka amamayela ngamakhulu izithupha indlela igwababa elindiza ngayo akukho ngisho indlela yezinyawo noma umzila futhi umoshayiwe sikhosi uhamba cishe amamayela ngamakhulu esishiyagalombili kuya eVancouver akukho ngisho inhlayiye yempucuzeko futhi impucuzeko elandela ayo uhamba ngalendlela yi-encourage cishe amamayela ayisikhombisa noma ayisishiyagalombili ubuyele muva ngalendlela ugijimele edolobheni elincane i-yellow knife lapho uthola khona umkhumbi phakathi lapho kanye ngonyaka wama-eskimo futhi ngolendelayo ushaye irashiya ngakho ke ukuwoqobo lapho uNkulunkulu angathatha ukuphumula kwakhe khona phezulu lapho kuzo zonke izinkinga zethu nezivivinyo esimfaka kukho ngakho ngiyathanda ukukhuphukela lapho futhi ngikhulume naye lapho ephumule niyabo ngakho ke lapho njengoba bekunjalo izolo ebusuku emkhunjini ngakho ngenkathi sibuyele muva ezansi futhi ukusa kulendayo saqala kuse-eli ngale cishe ngehora lesishiyagalombili ngqo sasinamanxeba esikhotheni nakho konke saze sa zafinyelela esiqongweni sequma ukuthi lelenyukayo lapha kwahamba inyamazane idiyele nezipekepeke zibone nendala ensikazi inkonzi enosayizi yokahle yahamba yaqala yenyuka equma nezimpondo ezinesiphekepheke kuyo futhi ngathi aw futhi ngakho nanso inyamazane idiyele nezipekepeke zibondweni yokuqala engike ngayibona emahlathini endle angikaze ngiphakame kakhulu kangaka ngaphambili wathi ya leyo inyamazane idiyele nesiphekepheke zibondweni ngakho zaqhubeka zenyuka equma futhi zabheka izimvu zazingekho lapho ngakho mina nobhadi zahambahamba futhi u-edi waqala ukushelela futhi ublane umfana wakhe ebuka icinga nxa zonke izinyamazane futhi zahamba ngapha futhi hohe ngakuvele ngamemeza nje utuba unkulunkulu ngabheka phansi lapho futhi kwakunalezo zintaba ezinkulu eziqonge ikwa inyamazane idiyele nesiphekepheke zibondweni ephuzi ngaphansi kweqwa futhi nje ngaphansi kwalokho ize isihlahlele sihlala siluhlaza okwakuyisihlahla esiyisiqushu esisashoba futhi ngaqhubeka kancane zansi kwakukho le nyamazane ibhulashe ebomvu ukuqhubeka kancane lokho kwakuyisihlahla esinamaqabunga avevezelayo esiphuzi konke kubonakala echibini phansi ngaphansi kwayo hohe mina nobhadi zagaqala nje futhi nje zadanza umdanso wokuxumaxuma mncane ngalapho nje sihlabalaze lokumemeza futhi sidumise unkulunkulu futhi sahlala phansi sigaqele futhi nje sadumisa unkulunkulu futhi saba lesikhathi sibangalisayo ngikwakele cishe amahora amabili futhi ngathi yawusho ngiyamangala ukuthi kwenzekani ngo-ed na sasimbiza ngodudi ngakho sabuyela emuva saqala sanqamula egquma ngathi ubengeke alahleke lapha futhi wathi gqabo ublane ngemuva ngaleya ndawo ndawo futhi ungumbiya ngakho saqalaza futhi ngabona ikhamera ebhayisikobho ilele lapho ngathi leyo bekungeka-ed ngabheka emuva ezansi egqumeni futhi ngawela ngale ndlela futhi wahamba ngenye indlela futhi u-ed wahamba ethi wayicathama kancane kangako inyamazane idiyele nezipekepheke ezimpondweni eyinkunzi futhi wayezoyibuyisela emuva ezansi ondle abangane basendiya labo ayeyisithunywa senkolo kubo ngakho wadubula inyamazane idiyele nezipekepheke ezimpondweni saphuma futhi sayihlanza siyabuya kungale cishe ihora lokuqala ngqo satshela amahashi ethu agitshelayo futhi cishe engxenye embayele kusuka lapho ababemi khona futhi sasimi lapho wathi mvoti ubranham uyathanda kuhamba ngezinyawo na ngathi impela ngiyathanda wathi uma sikala le ndaba lezo zinqama zanqamula ngale ndlela futhi zehlela zangena kulowo omunye umgodi lapho mhlawumbe uma zingangenanga zabuya ngalena yenye indlela wathi ake ziyeke u-edi nabo babuyele emuva futhi bahambe badlule kulo mxayeko ezansi lapha futhi bathathe ihashi lami eligitshelwayo nehashi lakho eligitshelwayo futhi ubhakishe inyamazane ediyeli nesiphekepheke ezimbondweni baye kamu futhi sihambe senyuke ngezinyawo sidlule lapha futhi sishaye leyo ndawo futhi sifanele singene cishe ngeleshumi noma ngeleshumi nanye ngokulobu busuku ngathi kulungile sizokwenza ngakho sasibi lapho sidla nje ikani losayidinsi ucezu ungamunye wethu futhi safihla ngaphansi kotshani obuyivukuzi labo sayidinsi futhi izinkwa zethu sasisifake ehembeni lethu futhi sajuluka kwaze kwaba sasesisonke sigaxele isikhulu esisodwa kodwa kwakumnandi uma ulambile futhi kulungile ngakho sama lapho futhi ngangiqalaze nje futhi ngabuka ngezingilazi zokubuka ngathi bat beka lapha yini leyo ngaphesheya lapho na cishe kuphela ngamamayeli amathathu nakho kulele leyo nyamazane idiyeli nesiphekepheke ezimpondweni futhi yayingengavamile kwakungesizo izimpondo ezinesiphekepheke kwakuyizimpondo ezingamagatshe ezinkulu ngathi yakhumbule na beka lapha nakho lokho kwendlaleka ncamashi nje futhi nakho kulele leso silwane ngendlela nje ngathi kukhona into eyodwa kuphela ivimbele umbono umuntu othile oneliluhlaza ihembe eliyisikoshi futhi nakho kumu-ed eneliluhlaza igqoke ihembe eliyisikoshi ngathi bengicabanga ukuthi awunalo wathi mngami ngasho ukuba ufake lelo esikhwabeni ngenkathi ngiwela emanzini izolo futhi ngeke ngishintshe amahembe wathi bengingazi ukuthi ulifake phakathi lapho futhi ubranham ngiyaxolisa ukuthi ngikutshela ukuyiphutha ngathi budingeka wenze lokho nje ndodana wo ubhadi waqala ukumemeza wathi awukwazi ukuba khona lapha futhi dibuya amamayela amatshathu kuqela ngekwenza futhi ubranham na ngathi ngokombono ngangikuye ngqo wathi futhi ubranham ngiyakutshela uzofinyelela kanjani laphayana wathi angazi kodwa ngizofinyelela laphaya ngakho wathi izokwenza kanjani na ngathi ngizungeze lokho kwendlaleka wathi lelo yitshe elikhumuzelayo futhi wathi uma ushibilika uzobacishe namathani ezinkulungwane eqwa phezu kwakho cishe emzuzwaneni nje athi Nkosi sizokulekelela lokho yileyo ndlela engahamba ngayo embonweni ngonga lapho wathi awu ngizokulandela nangeza kuthi laba bavana bathi sizohlala lapha manje sizise sikubona uthola inyamazana idili nezipekepeke ezibondweni futhi bathi khona ke sizoqhubeka sehle sithatha amahashi futhi siqhubeke singene sizohlangana nawe ezansi kupheleni komhosha cishe ucishe amamayela amane noma amahlane ezansi wathi kulukile ngakho saqala kuzungeza ubhadi nami cishe esigamini sehola sasebenza ngokuzungeza ngo futhi leyo nyamazane idili nezipekepeke ezibondweni ihlezi khona lapho ibheke ngqokithi futhi ayigazi sibone kungahle ukuba yayilele futhi senyuka kancane ngale komkayi komncane zase sibuya futhi senyuka phakathi kwamayadi angabashumi amathathu kuyo nanso ilele lesi esikhulukazi silwane esikhulu yavuka lapho futhi ngayithola futhi ngathi sasidlezi lapho sithatha indawo engenele emanzini nokunye nokunye kusuka kuyo kanjalo ubhadi wathi ngabo nje lezi zibondo bezingamayintshi ngamashumi amane nambili na ngathi kunjalo impela wathi futhi prenez kufanele zibe yikhulu namashumi amane nambili ikhanda elikhulu kakhulu ngathi kabo ngamashumi amane nambili nje ncoshi wathi ngine tape yokuqala ezansi lapho ngathi uyakungabaza na wathi qhaba umnumzane wathi kodwa ume kancane uzange ngitshele ukuthi ubuzothola ibhere elikhulu elimpungana ngaphambi kokuba buyele ezansi na kuzoba nebhere linomhlenga oyisiliva ngaphambi kokuba ufike muva lapho lowo mfana wayekhona egqoke ihembe elikuhlaza na ngathi lelo iqiniso wabheke muva ezansi gqumeni hawu akukho nto ephakeme kangako akukho lutho hlobo utshanyana obuyivukuzi nje konke okubonayo amamayela namamayela amagqume ehlela kakhulu nje otshanyana obuyivukuzi.
He said, "Where's he at, Brother Branham?" I said,
wathi ligubu futhi Branham na ngathi angalihlinzeke lilodwa usho njalo ngathi uyakungabaza lokho bhadi na wathi qhaba umnumzane awu sehle quma size kanje uzothwala isibhamu esikhulu kwesikashana futhi ngizothwala ikhanda bese kuba lapha nangapha ufanele nje uhambe emaceleni wehla lezo zimpondo ezinkulu nje ziyala kubunye utshanyana obuyivukuzi futhi safika ngaphakathi cishe kwemayela kwakho sama futhi saqalaza wathi lelo bhere lidala kungcono liziveze lizange na wathi yini wena kukhathazana wathi lutho saqhubeka saze sashaya izinguzunga zekho ezikhithika entabeni ezincane zize ngaphesheya saqala phansi lapho futhi zathi kuphola kancane wathi ufoni Branham cabanga ngakho nje wathi asikafiki ngale cishe wo ngaphansi kwesikamu samayela size sishaye labo bafana futhi indawo ndawo phakathi kwalaba nalabo ngizobulela ibhele linomhlenga oyisiliva ngathi kunjalo kunjalo wathi ngathi uyakungabaza lokho bhadi wasukuma futhi wangibamba ngesandla wathi futhi Branham umfowethu akangaze abe nokudlikiza kusukela ngalolo suku kuze kube kulolu.
Wathi uNkulunkulu
ubengakutshela ngomfowethu ubengeke aqamba amanga kuwe ngathi bhadi lizoba lapho wathi lizovelaphi na ngathi angazi ngathi bhadi nginamashumi amahlanu nambili ngaleyo nkathi ngase ngithi ngiyibonile imibono kusukela ngisengumntwana futhi labo ngibona le nyamazane idiyeni nisiphekepheke zibondele lapha ibulewe futhi uyabona uma izimpondo zayo zingesiwona amayintshi engamashumi amane nambili futhi ke mbono ofanayo mina ngisendleleni yami ebuyele ezansi ukuya lapho leyo nkampani yayikhona enganginabo ngabulala leli bhere linomhlenga oyisiliva elimpungana wathi futhi Branham ngingabona amamayela ngamashumi amabili wathi uNkulunkulu uzodinga lidatha likhiphe emhlabathini noma lilethe phansi livelezi iphakaphakeni noma ukuthize ngathi kungakhathazeki lizoba lapho sahamba cishe amanye amayadi ayikhulu wayesethi nje ukuphelela amandla naye lokhu kusinde cishe amaphawondi ayikhulu namashumi amahlanu le ndondo ngakho wehla uza igqumeni futhi uyibeka phansi wathi sengithi kuphonsa ithawula ngathi yebo sibele kwesincane sibhashile izihlahla somnqolebe sibhashile khona-ke esicishe siphakame kangako kwakukhona inyoni amagrawuzi ezisathendele ezimbalwa zindiza ngakhona futhi kwakukhona ezinyoni amathamigeni ayizinsikazi ngakho-ke ngijikitshela amatshe athile kuzo kanjalo ngakho wathi wake wadla noma yiphi yalezi izinyoni ethamigeni na ngathi qhamo angikhona kanjalo wathi akahle amnandi njengegrawuzi inyoni esathendele wathi futhi Branham wethula isiqoko sakhe simnyama esidala wazishayisa umoya wathi sekuthi akube isikhathi ukuba lelo bhere elidala lithushukeka kunjalo mfana na futhi ngathi bhadi uyakungabaza kuchaza lokho. Wathi cha bangingabazi kodwa futhi Branham angiqondi nje. Ngathi nami ngiqondi akusiko kwami ukuba ngiqonde. Kungokwami ukuba ngikhona. Amen. Nkulunkulu ezulwini uyazi ukuthi lezi zinto ziqiniso. Bengingama lapha futhi ngisho lokhu. Wakungelona iqiniso na? Kanye ngaqala kuphenduka ukuba ngimnike isibhamu esikhulu futhi mina ngiqule ikhanda futhi lapho sekiphendukile ngathi but nazo lezo zingilazi zokubuka zizungeze intamo yakho kuyini lokho okumi phezulu lapha eceleni kwegquma na futhi waphonsa izingilazi zokubuka phezulu wathi ho ngisize wathi uma kungesiyo inkomo encelisayo yomunye umuntu ubukho kunjalezweni wathi lelo iperlimbo ngani likhulu kune wonke ngake ngalibona empilweni yami futhi ngakho ke ngisize bheka lelo lange liphuze likhanya phezu kwalo liyibhere linomhlengo oyisiliva wathi wothi likuthi kangakanani na ngathi lithi alibe ngamamayela amabili phezulu lapho futhi zase sithi aziphelele amandla wathi ngathi yini esilindile na sambe futhi wathi uqinisekile ukubonithela na ngathi impela ngizolithola wathi iziphi lesa sibhamu sisebenzisayo lapho na futhi ngathi manje ungakhathazeki ngalokho ngoba isibhamu sincanyanyana omunye womfowethu angini kasole emhlanganweni ngesinye isikhathi eminyakeni eminingi ngani dulo ngathi encane shibhile 270 futhi ngathi kulungile ngathola kuzokwenzeka saqhubeka ngokusondela kancane futhi lapho sisondela kakhudlwana lelo bhelo lalizibuka lanoqobo kakhudlwana oh lalibukeka njengesitaki setshani obomile esikhulukazi simiswe lapho jana buyivukuzi niyazi okumile okukhulu kakhulu okukhulu into enkulukazi ikhanda lethi libe banzi kangako niyazi nemihlathi iphumele ngaphandle izidlala ezinkulu kakhulu kakhulu futhi wayeqhubusha lamagatsha amancane eblueberry kanjalo niyazi wadla futhi ozimukile umfumkhulu kakhulu sathela cishe wo cishe amayadi angamakhulu ayisishiyagalombili kuye wathi hey futhi Branham uke wadubule ibhere lempunga ana kapabilini na ngathi ngidubule amabhera amaningi but kodwa angigazi ngidubule ibhera linomhlengo isiliva limpungana kapabilini wathi uyazi ibhera linomhlengo isiliva liyisilo sikhulu kunawo wonke sawo wonke ngathi ya ngikuqondile lokho wathi alikwazi ukuthi kufika kanjani futhi ngathi aw wathi Musa kangakanani nawo sondela kangakanani ukuba ufinyelele kulo ngalokho na manje mbuze nje ngibanele incwadi leja ngizeninika kheli wathi vumela noma ubani angibhalele ngakho ofuna ukukwenza nganoma yikuphi kwalezo zinto ake ngibatshele futhi ngakho futhi ngathi awu ngathi wathi manje na ngathi chabo chabo ngangisondelene kunalokhu but ngangiphezulu ngqo ngisondele kulo wathi sesisondela kakhulu phela manje ngahlasela nganoma yisiphi isikhathi ngathi ngiyakwazi kodwa ngathi but ngathi kuzolunga wathi manje umuntu ubule ibhere wathi manje futhi Branham ngidibule mhlane umele lisakaze ngoba lizoqhubeka lilo futhi ngeke likwazi ukuvuka khona ke ngathi qhabo ngokumbono ngalidibule enhlizweni wathi ngithemba ukuthi yawenza ngaphuthe kulokho ngathi angizange ngathi ngiyakukhumbula lokho sizathi embonweni usemzweni owodwa futhi kokubili njengoba sikuchazile ngobunye busuku kokubili ngeke wakwazi ukukukhohlwa yabo ngakho nakho lapho ukhona ngakho saphinda sangena futhi cishe amayada kamakhulu amabili namashumi amahlanu leso kokuzihoshe sijulile sokugcina esincane esasidlula ngathi lokho sekuthi kube yikho nje manje libheke alilihle na wathi ya ngicabanga ukuthi linjalo ngilungile but manje lapho ngiphakama lapha liyeza ngathi wena bukela nje futhi wathi ngizobe ngibukela ngakho ngafaka igobelone empopweni wesibhamu niyazi futhi sasiphansi ngaphansi kwalesi sihoshe sijulile sincane lapho ngisaphakama nje nanti liza hehe ngihamba ngatubula futhi nje kwazwakala sengathi ithoyizi lesibhamu eliqhumayo elishaya mfana kugazela kancini futhi kulivuze ngisho nakancini futhi he ngaphambi ukuluma ngesivinini angigazi ngibone noma yini njalo lona belingashiya ihashe inyamazane eyidiye noma nanoma yini neyazi ibhere lingakwazi kanjalo lona liza lehla kulelo quma ngolize ngakithi kanjalo futhi manje ngaphambi kokuba ngikwazi ukuthola elinye igobelondo lisibhangini lawa selifile cishe wo cishe amashumi amathathu amayada ngamashumi amane kusuka kimi liphenduke ngapha kuya ngale yathatha inhliziyo amaphaphu nakho konke kwasuka kuye kwakuyinhlamvu inozla nina baphathi bezipambu ezifakwa kwezinhlamvu ngezandla niyazi ngakho yalihlakaza futhi lawela ngaleya ubade emilapho wabheka ngaleya waye mhlopho kwangempela ngasemengeni wathi futhi praneme ngizange ngilifune phezu kwethaka lami ngathi nama ngikuzange wathi wathi ngifuna ukukutshela ngemva kokuba sekuphelile mfana uma lokho bekungazange kube omunye waleyo mibono futhi bengiyibone yenzeka ngaphambilini bengingeke ngikhuphukele lapha eduze kangako kulelo pere nawe kuthi ukhona yedwa wethu owayengafuhleleka kulo wayesinamaphawundi ayizinkulungwane ngiyacabanga ngakho umkhulukazi ofumkhulu asikwazanga kulihlanza sathola mhlinza saqala saqhubeka sehla futhi sathi kuthi Branham sathi izibondo wathi uma lezo zibondo zingamayinji angamashumi amane nambili wathi ngizoba nje nokuthi ngizela ngathi kungcono ube nakho khona manje khona-ke ngoba kuyilokho kuyikho wathi angigazi ngibone kubonela kibi sengathi ngiyakuphupha lokhu futhi lapho sifike ezansi lapho futhi ngathi kuku-edi ngathi manje besiza ublane uzobeka izandla zakhe manje ngiyakhumbula kwakukhona isandla sincane ngakulolo phondo ngiyakhumbula futhi fred ukuthi ngakutshela kanjani ukuthi kuyoba kanjani na futhi ngathi kubhekisise ku-edi futhi bhati wathi yima walethe ihashi lakhe ngapho futhi sasinebhere kithi niyazi nalawo mahashi edabula nje konke niyazi ukuthi yenza kanjani uma ihogela ibhere libungana noma yiluphi uhlobo lwebhere ngakho-ke ngaya ngaleya ngibambile ngizama ukubamba ihashi ihashi ligetshela lizama ukubaleka futhi waya ngaleya futhi wathatha itepu yakhe yokukala waseza ihamba ngaleya lapho engibuka kanjalo ngatiwoza lapha plane ngashaya ngenqindi u-edi ngakubeka phansi kulokhu amen futhi ngakho ngisize amayintshi angamashumi amane nambili ekhaleni manje lezo zimpondo zishwabene cishe amayintshi amabili lapho zoma lelo bhere limpungane lilele egumbini lami liwumhume futhi izimpondo zilenga odongeni umhlinzi wezilwane azimise kube sengathi ziyaphila uzilungisile futhi wazilungisa kunetheyphi yokukala elenga phezu kwazo amayintshi angamashumi amane nambili ncamashi manje unkulunkulu bengamtshela kanjani umuntu into enjalo mayelana nohambo lokuzingela na lapho ngibuye umama wegula ngaya ukuyombona wathi bili niyabo wayengikhuthaze engilungiselele ukuthiza ngathi mama inkosi ibikuphulukisa njalo wathi bili ngiyakhake yobona ubaba o ngathi mama ungakhulumi kanjani wathi yebo ngiyahamba ngamkhulekela futhi umfoti fred nabo bonke labofakazi behlezi lapha bayazi khona-ke into elandelayo niyazi bamyise esibhedlela udokotela akazange ngisho ukuthi yini engalukile awungaphuma kuyomkhulekela wathi ndodana ngiyahamba futhi manje umama wami wayethi ukuba kwesifazane namandla empeleni ngolunye usuku izinsuku ezithi azibe mbili emva kwalokho ngahamba ngangena wayemi lapho ebheke phezulu ngqo ngasemazulwini wathi bili ngiyakubona ngathi ngani impela mama wathi ngikubona khona lapha wathi o sukhule kakhulu bill wathi izinwele zakho zimhlophe nentshebe nje kulenga ndawonye futhi ugaxe isiphambano ufinyelela kini nganginombono omuhle-ke ngwakuyilokho-ke manje nina bazalwane lapha niyazi ukuthi kuyiqiniso ngakusasa kwakuyisonto ngangishumayela ngangithumelela yizwi owakho ngathi angikhona ukuthi umama uyahamba unkulunkulu njalo uyangibonisa abantu bakithi behamba kodwa umama akagaze ngibonise lutho ngakho nakho kungena umlayezo futhi ngangima phakathi ngonomlayezo wami kanje omunye umuntu yangena wathi hamba yiya kumama wakho njikamanje mshayele ucingo uyafa ngalo mzuzu ngathi ukufa mbambeni nganyakazi izwi likankulunkulu libaluleke kakhulu kunalokho lendoda ihlezi khona lapho futhi uphodaze ngemva kokuba inkonzo ziphelile ngaphuma kuyobona umama wami ngahlangana nofuthi uphodaze wathi futhi Branham awusiwo impela amafidi ayisithupha kodwa ngibone indoda engamafidi ayishumi imi yepulpiti kulokhu kusa ngathi futhi uphodaze unkulunkulu uzonakekela konke lokho ngomama futhi zinsuku ezimbalwa emva kwalokho bangibizela egumbini futhi yena empeleni wayehamba wabutha wangenisa abantwana bemi bezungeza ubhede ngathi mama uhamba ngempela na wathi yebo Kodwa ke akabanga asakwazi ukukhuluma. Ngakho ngimtshela uJesu usho ukuthini kuwe mama na ngiyakhumbula ngimpaphathize egameni lakhe esikhathini eside esedlule phandle emanzini. Ngathi ngitshele usho ukuthini kuwe manje wathi ngaphezu kokuphila kimi. Ngathi mama uma uhamba ngingumfana wakho umshumayeli ngifuna ukwazi kuvela kumama wami uqobo ozohlangana noNkulunkulu ngifuna ukubamba isandla sakho lapha mama wathi ngifuna kwenze ngakhubeka nokusibamba engakwazi ukukhuluma kubonakala sengathi wayekhubazeka ubuso bakhe ngathi usakwazi ukukhuluma mama na akakwazanga ukwenza ngathi lalela ngabe uJesu salokhu enguye kuwe na wayengalinqekuzisa ikhanda lakhe kodwa wafike wena engasakwazi ukubanqekuzisa ekhanda lakhe ngathi mama ngabe uJesu uyikho konke kuwe manje na uzela wena emzuzwini konke kuwe na wayengakwazi kunyakaza ngathi mama unetayede kuphela ukubona ukuthi ucwayizisa amehlo akho uma uJesu esasho kufanayo kuwe njengoba wayekwenza njalo usuku engakubhaphathiza ngale mazini cwayizisa amehlo akho ngokushesha ngempela wacwayizisa amehlo akhe futhi izinyembezi zigeleza phansi kanjalo futhi umoya omncane uyeza ushanyela ungena egumbini umama waye ekhaya ngifike ekhaya ngaphuma ekhaya labangcwabi ngakhipha izingubo zokugqoka uniyazi ukuthi kunjani udingeka wenze into efanayo abantu engena bonke bekhala oyedwa phansi kwenye indawo omunye kwenye ngathi umama wayeyinsika yokuhuka ngeke sisabanga abafanayo futhi udokhe nomndeni wakhe kuleli khona uJesse nomndeni wakhe kulelo khona sisanda kufihla uHoward maduzane ngathi awu sesihambile bafana ngathi sizo singeke siseza ukuzobonana umama wayeyinsika yethu ngathi ngeke sibonane kungabina kakhulu manje ngiyibele ekhaya ngesikhathi sasebusuku ngeva kokuba sesithathe izingubo zakhe zokugqoka ngiyibele ekhaya unkosikazi Domiko noma ubani amazi sitheka kona ube umngane othandeka kakhulu umkhankaso wayengiphe iphepheli xolo futhi lalingelinye lalawo amabhayibheli anezinhlamvu ezibomvu elinozipho kulo futhi othile ngenkathi ngishumayela leyo ntshumayelo iwundlu nejuba babengithumelele amajuba ababili njengomnikazi umunye umfowethu umfowethu Norman wayengithumelele ijuba elincane newundlu futhi umfowethu Potters ungiphe iwundlu ngacishe iphepheli umida wayengale kwelinye ikhona ekhala futhi nonke nina businessman lapha niyazi ngenkathi ngiseJamaica ngibone umkhwekazi wami nganitshela etafuleni phandle lapha eJamaica ngathi omunye wabantu bakithi uyafa lowo ongenalo nezinyo elilodwa ngibabone behamba ngo etafuleni uDemos Shakarien nabo bonke behlezi lapho amahora ambalwa kusukela ngaleso sikhathi umkhwekazi wami wacishe waqimuka wafa ngaso leso sikhathi niyabo engenazinyo ngamashinje ngathi ngibone insizwa ethi misa igazi ngashaya ucingo ngathi ungavumeli uBhili ngabe ukhona noma ubani lapha owayesemhlanganeni wase Jamaica ngale yanga lesi sikhathi eJamaica na ngiboni ya namba babili ngakho ke futhi ngathi kumele Bhili ungenyukele lapho ngibone umfo osemncane ephimisa igazi futhi kwakungusibari wami wahamba wayenokopha ngenkathi lapho umama wakhe efa kwavele kwamphosa ekuthukeni okukhulu kodwa ke ngimi lapha ngalolo suku ngacosheleli ibhayibheli ngathi baba angazi mhlawumbe nje uthando lwakho awungibonisanga yena ehamba kodwa ngidumele kakhulu uNkulunkulu unganginika nje izwi elithile lokududuza livele zini lakho na ngathi ake ngifunde nje ukuthile ukududuzayo kimi ngavele ngayekela nje ibhayibheli livuleke kanjalo nakho lapho kwakukhona izinhlamvu ezinkulu ezibomvu akafile kodwa ulele futhi ngangena ekameleni saya kulala cishe ngelesi shekelobile ngakusasekuseni ngavuka babezomlungisa ngale yacishe mini ngakho ke siyehla bese simbona umuntu waphuma ukuba athole kudla kwasekuseni kwantambama noje omncane ekhala uBheki ekwelinye ikhona isalokhu ekhala ngiyoke ngiphinde ngimbone ugogo futhi na ngathi yebo uyombona ungapheshaya nje uye esitezi siphezulu ngathi yena sizophinde simbone futhi wayebathanda labo bantwanyana abancane niyazi futhi ngakho futhi bonke babekhala singambona ugogo kule ntambama na ngathi ningabona umzimba akade ephila kuwo kodwa ugogo usekhuphuke ukuba abe nomunye ugogo wenu bona phezulu ezulwini futhi Joe akakwazanga ukukonda umfana wami omncane niyazi akakwazanga nje ukuqonda wathi khona lokoko uzobuya ehle namhlanje busuku la futhi ngathi qhabo qhabo ngazi ukuthi uzobuya nini lapho Jesu eze uzobuya ngimi lapho futhi ngaphenduka ngihamba ekubini futhi lapho sengenzile ningangicela ukuba ngikuchaze akukho indlela yokukuchaza ngazibona ngimi phandle lapho ngokufanayo nje njengoba ngibuka ngaphesheya kwalezi zithamile futhi ngangihola amaculo ngikaze ngikwenze lokho ngikwazi ngisho nokucula sanhlobo ngakho futhi ngokukhona isikhulu kakhulu isixuku esikhulukazi zabantu Ngilisa ngothi ihole likhulu lalibukeka ngathi lalingaphandle njengokungathi oh angazi ukuthi beningakubiza ngalo hlobo lokwehla iquma lehlobo olifana nenkundla yemidlalo futhi kwakusemuva ukuthi kakhulu imiqa yayinjalo kwaze kwaba yayidingeka iphakanyiswe kanje ngakho eminye ikude kakhulu emuva yadingeka ibuke ngale ndlela kodwa konke maphakathi nje uhlo luthathu kanje futhi konke ngqoko imaphakathi kwakuthi akube njengamawi indro ethungelwe ngaphakathi abancane okuzima kubo ukulawula izicubu abantwana abakhubazekile belele kulezo zinhlu ngagqoke isuti emnyama futhi ngangicula bangenzeni bangenzeni ngenisana abancinyane kujesu sicilalele ebandleni kancane impela ikakhulukazi ekunikelweni kwabantwana futhi kwakukhona ukufana nebhokisi lapha lapho kwakuhleli khona osaziwayo futhi ipulpiti yayiliseduze nalokho kodwa ngangiphansi ngihola amaculo futhi khona manjalo mina ngimi lapho ngizibuka mina uqobo khona-ke o ungazami ukukucabanga ngoba ngeke kwazi khona-ke ngenkathi ngangilapha khona-ke kuba lapha angazi ababili babo bahamba ndawonye futhi kuleyo yinto enhle lapho ababili bakho behamba ndawonye ngaphezulu lapho ngehla ngangingazi ukuthi isithombe sithathwa kanjani ngabhekisise into futhi ndoda ngangikwazi ukubona ezinhlanu noma izinto eziyisithupha ezehlukene ngakho ngiqala ukuqondisa upilo wangitshela wathi kuqondise futhi konke kube lesi sodwa kungumqondo muhle ukwenza lokho niyazi ubona izinto ezihlukile uma ukuqondisa futhi sebenzisa izwi likankulunkulu ukuba uqonde kuye futhi uzobona lokho engikhuluma ngakho kodwa kuqondise kuqala
So standing there, looking. And I went into that
ngakho ngimi lapho ngibuka futhi ngangena kulowo mbono futhi ngekathi ngiselapho ngaqaphela umuntu owaziwayo ebuyela ngemuva kwendawo. Futhi babe ngathi awu beze ebhokisini losaziwayo ngakho bafika behamba benyuka ngale ndlela futhi ngacabanga awu ngizocula kanye futhi ngekathi lelo nenekazi liza laligqoke ngendlela eyifashini endala manje abanye benu manenekazi nizokukhumbula lokho ngenkathi babegqoka lelo hlobo lweziketi njengangalapha futhi sehlela izansi le phezu kwezicathulo ezinezintambo futhi izansi nohlobo olugcwele nizibiza ngokuthini lezo zinto njengalokhu leli nenekazi elikugqoke khona lapha manje lelo bhulawuzi ibhulawuzi ezinye zalezo zinto ezinjalo futhi kwakunemikhono egcwele ngempela kulo niyawakhumbula na futhi kwakubukela ngasentanyeni lapha nohlobo oluncane lwenkinobho encane lwento engene lapha phela-ke egqoke isigqoko esikhulu kakhulu kakhulu siphendukele ohlangothini futhi amanenekazi ngalezo zinsuku ayena ezinwele ezinde ngakho bazidonsa bazehlisele phansi njengalokhu futhi babeke isigqoko phezu kwazo futhi bafake uphini kuzo niyazi ukuze bazigcine ziqondile ngoba kokudingeka bagibele ihashi ngokuhlala ubheke eceleni nezinto ngakho-ke leli nenekazi lalinyuka futhi wonke umuntu wayelihlanipha leli nenekazi futhi ngacabanga awu lizoya ebhokisini losaziwayo ngakho-ke ngathi kanje futhi wonke kulolu hlangothi bangenzeni manje ngalapha bangenzeni khona-ke bonke kwimaphakathi bonke kakikange ngenisana abancinyane kujesu isasho lokho nje leli nenekazi laselivele lingenile ebhokisini ngangikwazi ukubona ngenkathi selingenile ebhokisini wonke umuntu wasukuma futhi babethi ukwenza kanje bemazisa futhi wayebazisa ngacabanga awu sekuyisikhathi sami ukuba ngishumayele ngizohamba ngikhulekele labo bantu abakulayo ngasukuma lapha epulpiti kanje futhi ibhokisi lalikhona kanye o eduze njengoba lo mfowethu ehlezi lapha futhi ngaphenduka ngazonke kanje ngacabanga awu manje lelo nenekazi lizokhothama kimi ngakho ngizolibona kahle nje futhi ngakho-ke ngenkathi ngiphenduka lase livele likhothamise ekhanda lalo kanje
And when I raised my head up same time.
Ngakike bese ikhanda lami phansi kanje futhi lapho ngiphakamisa ikhanda lami ngalesi sikhathi ngihlangana nalo kwakungumama esemusha emuhla ngambuke ngathi mama wathi Billy futhi kodwa lapho nje umbani uqala ukubaneka nxa zonke sekiweni imidumo yazokala nokuzamazama kwafika futhi iphimbo lathi ungesabi ngomama wakho lathi ungendlela efanayo ayeyiyo ngo-1906.
And the, I said, what?
1906 na?
Futhi umida
wathi yini indaba ngawe na ngami? Ngathi sithandwa 1906. Wawuyini 1906 na? Wathi ngani? Ngathi umbono ngibona umama emikhona lapha. Wathi ubone ini? Ngathi ngibona umama. Wathi ngempela ngempela Billy na? Ngathi yebo ube emikhona lapha futhi ube muhle.
And he said, I said, she's just a young woman.
Futhi wathi ngathi bekuwesifazane osemusha nje ngakho ngahamba futhi ngathola irekhodi elidala lomndeni omdala. Niyazi ukuthi wayeyini ngo-1906 na? Umlobokazi kababa yilowo nyaka ashada ngawo. Manje useyingxenye yomunye umlobokazi, umlobokazi wenkosi uJesu. Umunye ovela kwenye indawo wangithi umelela uzuka nginawo lapha ephakathini lami 1906.
And he, the Holy Ghost, when he
is coming, he will reveal these things to you that I said, and will show you things to come. Manje luyini na uhambo luzingelwa lalungaka kuphela nje yabo ulunye lo hambo ledlula lonke ngake ngaluthatha ngazi ukuthi lokho kushaqeka ukukhulu lokho kwakuluthanda ukuthi mfowethu tete wethu umayi yonke leminye imibono ibiphenisile ngokuphelele ngalokho umoya ongcwele kubonisile kufanele kube ngumoya ongcwele ibhayibheli lasho ukuthi uma kufezeka ngakho ke kwakunguye.
Then what a hope we got. Someday we're going to leave this place. We're going back to
I'd rather know tonight.
Ngiyajabula
kwazi ke lo busuku ukuthi lowo Joseph anayo wenza leyo nkulumo umbiko lapha emva kweminyaka ezikwane ezimbili yebo ngeke kwashabalala kuyiphakade futhi uJoseph anayo kulo busuku ayenguye ngosuku yenza ngalo nkulumo umbiko ukuthi usazoliqinise kugize lelozwe uma sizokukhola niyakukhola lokho na.
When he the Holy Ghost has come, he will not speak of himself.
Lapho yena umoya ngcwele sifikile ngeke akhulume ngayo qobo kodwa uzothetha izinto ezami lelo yizwi futhi uzonibonisa zona futhi ke kanti futhi uzonibonisa izinto ezizayo.
And the book of Hebrews
sathiko sesine iBhayibheli lathi Yesu likaNkulunkulu libukhali. Manje ubani owaye yizwi na? UJesu. Ubaleni wayekhona olizwi, ulizwi wayengunkulunkulu, ulizwi wayengunkulunkulu, ulizwi wenze inyama wakha.
The word of God is sharper than any two-edged sword, piercing even to the sunder into the marrow of the bone.
Izwi likaNkulunkulu libukhali kunanoma yiyiphi inkembe sikanhlangothi zombili. Hlaba lize lahlukanise umkantsha futhi umahluleli wemicabango esenhliziyweni.
That's our God. We're not lost, friends. We're still in grace of God.
Ngunkulunkulu wethu asilahlekile bangane, sisekhona emseli kaNkulunkulu, ngizizwa ukukhuluma nganoma yini futhi ngikhulume ngenkathi edlule. Njengoba ngishilo ezolo busuku njengoba labo bafundi babezama ukuphila emhlanganweni lowo ababenawo kuthangi bebheke phambili omunye kodwa bakhohlwa yena kanye umdali womoya namagagazi owayelele esikebheni. Ngunkulu waye phezulu lapho kulezi zindaba ukubeka lelo bhele elinomhlwenga oyisiliva limpungana ngokusho kwezwi lakhe elilele lapho kwiphansi ukwenzela ubufakazi obubonakalayo. Manje uma ufisa ukubhalela leyo ndoda vele ubhale uBud Southwick, SOUTHWICK, Bud Southwick, Fort St. John, British Columbia, futhi umcele akubhalele incwadi okuphendule. Futhi ebeleni uma uthatha uhambo lokuzingela kukhona umfolongile ongahamba naye. manje ngicabelane utshele lokho phakathi kwabo bonke labo bazingelele nasezansi lomgwaqo ngize ngikholwe ukuthi ngizoba nomhlangano ngempela esikhathini esilandelayo ngenyukela lapho nabaqaphi nje ya ukubona lezo zinto zenzeka nje ngendlela ezenzeka ngayo lokho kwakungonyaka odlule lona ilonyaka khona manje lowo Jesu fanayo wenze lezo zithembiso wathi ngisoze ngokushiya noma ngikuladle ngizoba nawe njalo kuze kube sekupheleni kwezwe yakukholwa lokho na
with such evidences with such truth
ngobufakazi obubonakalayo obunjalo ngeqiniso lenjalo liqinisekiswa iqiniseleli yilo du singazizwa kanjani nganoma yiphi enye indlela kunokuba besingazizwela njengokudlula kulolo phahla sihlwitshwe na labe sivumele izinto zezwe zasithinta ubaliza ngendlela enjalo na lapho sibone izinto ezisemqoka eziyizo du ezifakazisiwe ukuba yiqiniso
now each sick person
manje umuntu ngamunye kulayo phakathi lapha uma uzokholwa yilowo ofanayo wenza leso sithembiso futhi ngalowo ofanayo wakhipha leso sithuthwana kulowo mfana lowo muntu uNkulunkulu ofanayo khona lapha manje
if I could take it off
kuba benginganisusela khona bengiyokwenza kodwa ngikwazi ukukwenza kusevele ukuthengela lokho futhi yinto kuphela kumele uyenze kungukukholwa kuthiwani uma umfana ebengawele kudlikizeni futhi wesifazane omncane wathi manje lihlanganisani lelo hembe na lokhu mhlasimbe bekungeke kusebenze kunoma ubani omunye nebo kuyena kuphela nje ngoba kuthunyelwe kuye nahamani wacela emanzini kasikhombisa kodwa umuntu bumbe echwila mhlasimbe bengeke basinde kubulephero babo nebo kodwa qabelani lokho kushoyo kuyiqiniso eliqinisekisiwe iqiniso liphelele
Now, it's getting late.
Manje sekuba late ukubiza ngisho nomuqo omkhuleko masimise nje lokho kwesikhashana.
Let's just think. Is that what God promised? That would be the genuine.
Ucabange nje ngabe yiloko uNkulunkulu akuthembisana lokho bekungaba ngumonzo langempela obungeza lokho kunjalo na? Aw, kubani ongasho ukuthi wayengesiyena moya ngcwele na? Wayenguye yena nobaba simunye
the holy spirit was
mwengele wawungubaba wakhe uyakubeletha lokho okungcwele okukhulelwe ngokuka moya ngcwele ngakho umoya ngcwele noNkulunkulu ngumoya ofanayo futhi kwakukuyi Kuzitabelani lokho akwenzayo lapho esifazane thinte ingubo yakhe. Ngingathi ebheka phezu kwezethembeli futhi waqonda imicabango yabo. Izoyalisho ukuthi yizika kunkulunkulu libukhali kunenkebe sikahle kothi zombili umahlileliwe imicabango esehlizweni. Ngathembisi yini ukuthi Yohana ngcwele ishumi nambili. Noma uthi Yohana ngcwele ishumi nane ishumi nambili. Ukuthi ukholwayo yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo yokuyenza. Noma ngabe kwake kwahluleka kepha lokho kuyiqinisa na? Kodwa ke uNkulunkulu lapha ulapha ukuza kwenza wonke umuntu ephakathi lapha sinde ulapha ukuba simbise yonke imiphefumulelo ehlekileyo futhi ngaphambi kokuba ngenze kubizele altare njengoba ngizizwela ukuholwa ukuba ngenze nebo ukwenza lokhu kubizele altare masimbize nje Mangagini ozo lahlekela ilungelo noma athi uma ngingakwazi mhlawumbe izihambi lapha sithi angigaze ngibone omunye waleyo mihlangano ngingibizwile abantu bekhuluma ngalezi zinto kodwa ngingigaze ngempela ngikubone bekungakhuthaza inhliziyo yami ukuba bengingabona bona kanye ubukhona bukaKristu bungena phakathi kwabantu futhi kwenze leyo nto efanayo ayenzayo bekuyokukhuthaza na asikhothe mise abakhanda ethu izwe
Every eye closed. Now let the spirit
Wonga mehle valiwe manje makuthi umoya ulandela izwi.
Now Father I have
Manje baba ngikwenzile ngokwedlula konke ngikwazi ukuthi kanjani uyayazi inhliziyo yami wazi ukuthi laba bantu bayahlupheka ngaphansi kwalokhu kuJesu nokuthi baminyene bemile kodwa baye babekezela kakhulu. Ngingacabangela ukuthi kwakuluhlobo olufanayo lwesixuku esamosebeni ngalolo suku, futhi seza wena ukhuluma usesikebheni, futhi-ke wabatshele ukuthi kalani ningene kujuleni futhi nidedele phansi inetha ukwenzela ukudonsa, hhayi ukubona uma zikhona ezithile lapho zazilapho. Nokuthi asho kanjani lawo magama adumileyo mpostoli, Nkosi sithobenge nethu busuku bonke futhi sangabamba lutho, kodwa noma kunjalo ezwini lakho sizodedela phansi nethu. Futhi ngenkathi belalela izwi lakho babamba inqwaba yezinhlanzi kwaze kwathi ngisho amanethe abo aqala ukubhoboka.
Lord Jesus.
Nkosi Jesu, akungabazeki ukuthi besifazane abaningi bashiye iwashing yabo ngalokho kuza. Amadoda amaningi ashiye amasimu awo esuka ezitshalweni, abadoki bashiye amanetha abo kuzoze izili kaNkulunkulu. Nkosi Jesu, uma ubulaba ngesimo sangokwenyama kulobu busuku, akungabazeki ngempela ukuthi kokungaphezu kwanoma yini ebuthene ibizo buthana. Kodwa laba bantu bakholwa ukuthi awufile, ukuthi wavuka kwabafileyo, futhi ubonakalise izwi lakho, futhi ugcine izwi lakho, izwi engibafundele lona elivela emibhalweni engcwele kulobu busuku. Futhi njengoba inkosi yethu kwesinye isikhathi yanikeza iphepheli noma umbhalo ogoqwayo, futhi yafunda futhi yahlala phansi futhi yathi namuhla lo mbhalo uqosekile.
Let it happen again, Lord.
Makwenzeke futhi Nkosi, makube njalo futhi ukuthi ngalo lolu suku, ngabo lobu busuku, ukuthi umbhalo engiwufundile ungacaliseka. Izonke besilokhu sifundisa eviki lonke ukuthi lokho kwakuzoba yiyo kanye into eyayizofakazisa isikhathi sokugcina, bese kuthi-ke izinhliziyo zethu zizomuka zijabule. Kungahle kube nabaningi lapha Nkosi okhuluma kubo, sisize kulobu busuku ukwazi izwi lakho. Izwi lakho liqinisekisiwe ukuba yiqiniso. Siphe khona Baba.
And while we have our heads bound, just far away a survey to quieten myself from preaching.
How many of you here that is not reading upon a new Christ? Ngokwange mpelo mkristu ozele ngokushana manje ungaya esontweni, kodwa lokho akusikho ngikubuzayo.
If you're not a born again Christian, but you believe there
wena
is ungu, umengu
siye, umkristu ozele ngokusho, kodwa uyakholwa ukuthi kukhona uJesu ophilayo, umoya ongcwele ngempela, futhi ungathanda ukukhunjulwa kuye manje, ubungavele ngenkathi wonke amakhanda kothembe manje namehlo evaliwe, uvele ukuphakamisele isandla sakho kuye Nkosi ngikhumbule.
God bless you. God bless you.
Nkulunkulu akubusise, Nkulunkulu akubusise, wena, wena, Nkulunkulu akubusise, Nkulunkulu akubusise. Lokho kukahle kakhulu, ngabe bakhona abanye na?
Now, we are not
manje asibaningi kakhulu ngesibalo, kodwa uyazi yini yizo libheke izinto ezinkulu nezibalo ezinkulu na. Njengoba sishilo izolo lokusizwa kwakungelincane kuphela, iphinde lithule elaheha umprofethi ukuba aze ngaphambili nobuso bakhe bumbuziwe.
Now, you have faith in God. My brother and my sister have faith in God.
In the great time Lord Jesus will come for this word that is his own word and will prove to you that the Holy Spirit is the truth. Ngase kuba uye wadidaniseka izikhathi eziningi ngezinto eziningi, kodwa kuphela kubonisa ukuthi kukhona indawo ethile ngempela, futhi ngenkathi enza lokho ngifuna mina eniphakamise izandla zenu ukuba nize ningibone umzuzwana nje. Manje ningaphakamisa amakhanda enu.
Lord Jesus, take this service into your hands now.
Nkosi Jesu, thatha le nkonzo ibese ezandleni zakho manje, ngenceke yakho futhi konke kushumayela. Izwi lilodwa nje elivela kuwe lizosho kukhulu kunakho konke ebesingakusho isikhathi sokuphila. Izwi elilodwa nje. Sibekhona manje Baba, njengoba nginikela lokhu lezo zimfakazo, uyazi ukuthi ziqinisile Baba, wena wazinikeza futhi azigaze zehluleke. Sibekhona egameni likaJesu, amen. Manje bangaka abantu phakathi lapha abangenawo amakhadi omkhuleko okulana? Phakamisani izandla zenu, yonke indawo esakhiweni ongenawo amakhadi omkhuleko futhi okulayo.
All right. And those that have prayer cards raised.
Kulungile futhi labo abanamakhadi omkhuleko phakamisa sakho kuthi akufane futhi bonke baxubene.
Now. To look over
manje ukubheka phezu kwezithameli kuqala ukuthembeka phambi kukaNkulunkulu ngaphambi kwenu ngiyazi ukuthi ngibuka ngalapha ukuthi abanye abangane bami bahlezi kuleli khona lapha mfowethu Nowelo wakhe nodadewethu Jones nomfowethu Atlaw indodana yami lo mfowethu lapha nomfowethu Mo ngimazi lo mfowethu kodwa ngike ngambona emihlanganweni zikhathi zimbala zokugcina angikwazi ukubiza igama lalo mfowethu noma kodwa ngiyamazi njengobuso udadewethu khona lapha udadewethu Williams udadewethu Sherid ehlezi khoneni emuva le ngemuva ngabanye abantu abavele ethabenekele eJeffersonville uhlezi khona lapha ngumngane wami omdala ligogo iminyaka engamashiyomesi shagalolunye budala ovele Ohio ushayela nqamule yizwe futhi ngiyahamba ngiye e-Afrika futhi yena nomkakhe othandekayo babuzile uma bebengaya e-Afrika nami wathi sizokhokha iminyaka engamashiyomesi shagalolunye budala mfowethu ongumjalimana engakaze ayazi inkosi ngenkathi ngishumayela kubuye ubusuku uyangena egqoke izimpahla zakhe zokugqoka izinhle ukuba abhaphathizwe nyaka engamashumi esishiyagalolunye ubudala ngaphandle kwe ngiyakholwa o lona ngumfowethu Wardrop udadewethu Wardrop behlezi lapho manje lokho ukuthi kube kude ngange nomfowethu Borders manje lokho sekuthi akube yikho manje ngiliza amagama abo manje uma ungazi kanjalo ungakhuleki nebo ngikhulekele nebo kodwa ngifuna nina ongangazi futhi uyazi ukuthi angikwazi ngifuna wena ukuba uthi enhlizweni yakho Nkosi Jesu ngizwile lokhu kukhulunywa ngakho ngimzwile lo mfundisi kulobu busuku efunda lokhu ebhayibhelini ngizizwile lezo zimfakazo futhi ngizwe kufanayo niyazi ngezikhathi ezahlukene lokhu kwenzeka ngabe sisondele kangako ekupheleni Nkosi na ngabe sisondele kangako na kubulani lapho leso sibonakaliso senziwe eSodoma umuzi washayo uJesu wabhekisa lokho wathi njengoba kwakunjalo leso kwakuyisibonakaliso sokugcina kungukuthi basemukela ngaphambi kokuba umuzi ubhujiswe futhi uJesu wathi lokho kuyoba impindi ekufikeni kwendodana yomuntu manje liyazi ukuthi kunjalo bangaki ukuthi lokho uNkulunkulu uNkulunkulu enyameni bangaki abakholwa ukuthi kwakunguNkulunkulu owakhuluma noAbrahama na ya awu iBhayibheli lithi Elohim ngakho lokho lowo ngumtyalo omkhulu emuzini lomhlaba owanele konke wayenguye wayekhombisa yini na wayesemzimbeni womuntu wema lapho futhi udla inyama yetholo futhi waphuza ubisi oluvele enkomazini kwasi ukuthi-ke wayenganyamalala emehlweni ngizekuvakashela ngokwesikhathi engakuthembisa sona nebo wambiza ngegama lakhe futhi efulathele ngomhlane wakhe wathi uphi usara na wathi usetendeni ngemva kwakho wathi ngizekuvakashela ngokwesikhathi sokuphila futhi usara wathi emuva etendeni wathi uhlekelele usara na khumbulani ibhayibheli lathi wayesetendeni emva kwakhe wathi uhlekelele usara na usara wathi angihlekanga wathi yebo kwenzile yabo kunjalo
umuntu
emi lapho uNkulunkulu eziveza yena uqobe ngemini yomuntu uJesu wathi kuyoba yinto efanayo ekufikeni kwendodana yomuntu uNkulunkulu ebandleni lakhe wena mina siveza yena uqobo manje kwakukhona esifazane okuncane ngenkathi uNkulunkulu waye kuKristu wayengumoya ngokugcwele wayenguNkulunkulu ngingenye yezinceku zakhe futhi wena ungenye yezinceku zakhe sino nomoya ngengesilinganiso wayenawo ngale kwesilinganiso kuye kwakuhlala kugcwala kubuNkulunkulu ngokomzimba kimi yisipho esincane nje futhi ngaphakathi kuwe isipho sakhe kodwa kungakhathaleki ukuthi siyingcosana kangakanani ngomoya ofanayo manje uma lowo kungumoya kaNkulunkulu uyakwenza imisebenzi kaNkulunkulu manje khuleka futhi uthi Nkosi Jesu wesifazane omncane ngesinye isikhathi wathinta engubo yakhe futhi sithinga lapha etestamenteni elisha wathi kumayeteru wathi ungumpristi omkhulu khona manje onokuzelana nobuthakathaka bethu bangaki owaziyo ukuthi yibhayibheli na yithi amen awu lokho kuzofanele kube yiqiniso awu uma enguyezelo lamuhla laphakade bengakuphendula kanjani na ngokufanayo njengoba enzile izolo uma enguye namhlanje. Manje kuleka futhi uthi inkosi Jesu mangithinte ingubo yakho futhi ke uphe umfowethu Branham isipho esincane ukuzikuthaza futhi akangazi ngidleze emuva le lapha nangalapha nasezansi lapha nanoma ikuphi lapho ngihleli khona. Akangazi kodwa uyangazi futhi mangibone umoya wakho mkhulu inkosi hayi njengoba ngifanele ngikwenze kodwa nje ukusiza ungikhuthaze kanye nabo bonke abanye ngoba silifundile izwi. Mangithinte ingubo yakho bese ungiphendula mangisetshenzise kulobu busuku inkosi ngaleyo nhloso izobonisa zonke izethamela ukuthi usaphila lokho kungaba kuhle kakhulu uma ezokwenza lokho na.
You just kind of pray yourself quietly. Say, Lord,
manje yithi nje ukukhuleka wena ngokwakho ngokuthule uthi inkosi mangithinte ingubo yakho ngizozinikela kumoya futhi ke kwangathi umoya ongcwele wenze konke kunye sizathi manje ngikhulumile ngafakaza kodwa ngisakwazi ukwenza futhi manje ngisekupheleni kwendlela yami.
Just watch the audience to see if I have to see it, you know, you understand them.
Ngibekisisa izethameli nje ukubona uma mina ngimele ngikubone niyazi niyakuqonda lokho.
Back to my left. Way back, about middle ways back of the building, is a woman praying. She's fixing to die if God doesn't.
Emuva ngakwese kunqele sami emuva le ngezindlela ezibaphakathi emuva kwesakhiwe ngwesifazane khulele ulungele ukufa uma uNkulunkulu engamsizi unomdlavuza nomdlavuza usebeleni lakhe ukwangathi angakugeji ngisize oNkosi.
Sister, if you will believe. She's going to miss it.
Tede wethu uma uzokholwa ohe uzokugetsha Nkosi Jesu sisize siyakhuleka.
Mary, May, there you are.
Mary, May, nakho lapho khona ngabe siyizihambi komunye nomunye na angekwazi ungazi ngabe lokho bekuyizimo futhi lokho konke okushiwo bekuyiqiniso na khona ke kholwa kuzophela. Amen.
Now, from the darkness that was over, it's light. Just as sure as that boy, the epilepsy stayed away from him.
The same God, the wonders up in the Northwoods, the same God here, that's the same God here. Nkulunkulu ofanayo lowo owayesenhla lapha emahlathini asenyakathe. Nkulunkulu ofanayo lapha. Qhubeka ukholo nje, amen, uma ungakholwa.
Here it is over a woman sitting here in front of me. She's got something wrong in her back. It's a disc out in her back. She isn't from here. She's from Montana. Her name is Miss Stubbs. Stand up. Receive your healing in the name of Jesus Christ.
Lapha kuphezu kwesifazane ohlezi lapha phambi kwami. Unelethize kalungile ngeqolo lakhe ucephula indingilizi luphumile eqolo lakhe yena akasiyo lapha uvele eMontana egama lakhe ngokosazana Stubbs sukuma yembukele ukuphilisa kwakho egameni lika Jesu Kristu.
You don't have to press. Relax. A big fellow sitting here looking at me doing like that. Believe.
Udinga ukuba ucindezele nethezeka umfomkhulu ohlezi lapha engibuka yenza kanjalo kholo uzosinda unenkinga yokukhathaza imizwa uma ukukholwa uNkulunkulu uzokusindisa.
Lay a female trouble. Leave it and you can get well. Go back home.
ninikazi elinenkathazo yabesifazane kukholwe futhi ungasinda buyele ekhaya futhi ube nokukholwa kuNkulunkulu kungani ngithe buyele ekhaya na uzofanele ubuyele eNew Mexico ukuze ufike lapho nomzane nonkosikazi Watkins manje uyazi ukuthi anginazi amen.
A lady right behind you at that ulcer on the leg, Miss Brown. Will you believe that God will heal you? You look so interested. You know, I've never seen you in my life. On the left leg. Now, you believe with all your heart, you'll get well.
Ninikazi emva kwakho ngo lina leyo nkathazo yesilonda sangaphakathi emlenzeni Miss Brown uzokholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na ubonakala unomudla manje uyazi ukuthi angikaze ngikubone empeleni yami emlenzeni wangakwese kunxele manje ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uzosinda. Ninikazi lizama kunyakaza futhi line sifo samathambo siyambopha kabi nkosikazi Fahad kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uzosinda manje uyazi angikaze ngikubone empilweni yami lokho amen ya ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu manje na manje uzokwenzani na uzothatha izinto enginitshele zona futhi uzonikhombisa zona futhi ke uzonikhombisa izinto ezizayo ngibona ukuthi ngisho kuthini na niyamkholwa na manje sikhothamisa amakhanda yethu futhi manje wena waziyo ukuthi uma ubungadlula kuloku kuphile kulobu busuku ubuthi ubuzoba ubungeke ube ubuzobe usuhambile uzelwe ngobusha uma umuntu engazelwe ngobusha angeke ubona ngisho umbuso kungani ungezi lapha ngo ume lapha futhi usivumele sikukhulekele khona lapha nje emzuzwini na uzoza khona manje bukhoneni balo moya na.
You'll never see anything happen.
So, ubona noma yini yenzeka ngokukhulu kakhulu kuze kube yilapho ubone kufika kwenkosi manje kumbula nje ngokuqinisekile ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani noma ubengeke apha enkonzo ungakuvumeli ukwedlule manje.
Are you sincere? Would you come?
Ngaboqothe na? Ungeza na uma kungenjalo khona ke phakathi kwakho noNkulunkulu kulele khona ngimsulu. Ngihlazekile kulo lonke ikazi ngoba nginitshele uqiniso nginishumayeze izwi nginitshele ukuthi wayeyini futhi yena umafika wafakazisa lokho ayeyikho ngaleso sikhathi futhi ngivumela ngifakazise lokho ayikho manje unguye njengoba wayenjalo ngaleso sikhathi niyakukholwa na? Khona ke bangaka abagulayo baphakathi lapha khona ke umunye lapha ukulayana phakamisana izandla zenu manje ibeke izandla zakho phezu komunye nomunye futhi ake sikhuleke umkhuleko wokukholwa ngawe.
Now I want to ask you something quietly.
Manje ngifuna ukubuza ukuthile ngokuthule uma uNkulunkulu kafika futhi yenze leso sibingalizo isimangaliso yinto ethize ngene kuchazo. Manje uma ufisa ukubuza noma bani walaba bantu abaseduze hamba babuze noma ziphi isikhathi sanoma yikuphi niyabokhumbula nje uNkulunkulu lokhu lapha imibona nje engamavukane. Ubani, ubani, yini yenza lokhu na? Nguwe, wena Qobo, yinini nenza lokhu? Yebo, ngathi lo wesifazane ethinte ingubo yakhe, wathi amandla aphumile kimi, kodwa ngathi ubaba emkhombisa ngoLazaro, futhi wahamba, futhi uyabuya, futhi wavuza uLazaro kwabafileyo. Akazange athi amandla lowo kwakunguNkulunkulu esebenzisa isiphiwo sakhe uQobo. Futhi kungu, kwakungu wesifazane esebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu. Ngisizwe isiphiwo sikaNkulunkulu, uJesu Kristu, isiphiwo sikaNkulunkulu. Isiphiwo nje anginika sona ukuthi ngazolanga leyo ndlela nomuzwa omncane nomuzwa umuzwa wokuqala unde wonke ngqo awuyi kolala uvele ukubone nje umoya ngcwele ufika phezulu komuzwa omncane njengoba wenza kumuzwa wokuqala uma kufika emzweni wakho omncane ubuye uba nephupho elingokomoya ufika phezulu kwami angiphuphi ngivele ngibheke lapho futhi ngikubone yabo. Futhi sizalwa awukwazi ukuzenza nanoma yini hlukile uzalwa ngaleyo ndlela yabo izipho nokubizwa kungaphandle kokuphenduka yini okuzokwenza na ukubonakalisa uJesu Kristu unguye izinto lomuhle laphakade ngezandla zakho zibekwe phezu komunye nomunye ngithemba ukuthi uzobeka inhliziyo yakhe kunekekeleni kukaNkulunkulu khona manje Nkosi ngihlole ngabe sengiyibe ndikindiki ngezinto ezezwe ukuthi ngiyahluleka ukubona leli horo elikhulu uyalindileyo na? Yazi, yileyo ndlela obukule kukungayo kwahamba kwadabula ngo ebandleni futhi abazange bakwazi lowo ngumlando. Ningakuvumeli ukudlule bangane ukubona yizwi lifakaziswa njalo njalo ubone yizwi likaNkulunkulu libonakaliswa futhi yena kanye umuntu kaJesu Kristu engene ngophakathi kwalona abantu futhi yenze ngcamba njengendlela yenza ngayo phambilini.
Heavenly Father, I feel now, Lord, that your word was read.
Baba sezulwini ngiyazizwela manje Nkosi ukuthi izwi lakho lifundiwe ubufakazi bunikeziwe umoya ongcwele wehlile futhi waqinisekisa lelozi nobufakazi. Manje kusesandleni zabantu Nkosi kulelethe ngeni laba kukho kunye engikwaziyo ukuba ngikusho futhi angazi kalutho olunye owalulaba izwini ukuthi ubuye lwenze ngoba usuvele waphulukisile. Ungubeza nje bakukhole nawe wenza yini efana nale futhi ngeke sisangabaza kanjani futhi na singeke sisamvumela kanjani usathane ukuba yenze ndikindiku nembeza wethu futhi na.
Satan, I pronounce this healing.
Satan, ngimemezela lokhu kuphulukiswa phezu kwalaba bantu futhi ngithi kuwe ngiyakunxusa egameni leNkosi uJesu Kristu, phuma lapha, phuma egameni likaJesu Kristu futhi yekela laba bantu bahambe. Manje uma umkholo yima ngezinyawo zakho, uyakholo na, phakama uma ngezinyawo zakho khona ke bese unikeza uNkulunkulu dumo, phakama futhi ukukholwe, ungabe usakungabaza.
In the name of Jesus Christ, let the Holy Spirit.
Ekameli lika Jesu Kristu, makuthi umongcwele lethintabulo, amandla, impilo yovuka kulaba bantu Nkosi.
Give him praise now and bless his holy name. We love him. We praise him.
Nikele tumba manje futhi nibusise igama lakhe elingcwele. Siyamthanda, siyamthumisa, siyamkhonza. Ongakuthathanisanga phakathi ndodana kaNkulunkulu ophilayo. Egameni lakhe memukele. Ulapha. Amen.